Blog Talk Radio.
Ndivo njezwa ninga wa kwanga angu kochera kwa gahidura chini nirigani ronaje mutuweza kuna gani la ningari. Naho 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 ye.
Icya kabiri turareba ukuntu Kagame yasubiye inyuma
agatera intambwe isubira inyuma ku kibazo cy'umusoro w'ubutaka cyo kongera umusoro w'ubutaka bigaragara ko yatinye kuwongera turareba impamvu Kagame yahutswe akaba yawutinye uriya musoro w'ubutaka impamvu turazireba ikindi turi buganireho mukanya turareba ukuntu ari abantu ngo birwa magana bafite ibibazo by'amazi byo kubona amazi batabona amazi meza ayo mazi abaturage banywa iyo bayakweretse ugira ubwo uhita uhinda umushyitsi cyangwa se ugasesa urumeza kubera ko ni ibintu biteye ubwoba nitubona kanya turareba ikibazo cya Rwanda ya noneho leta yashyize yemera ko Rwanda ya ihomba ikibazo twari dutuye tubizi nta gishya ituzanizo dutuye tubizi byose Himbara yarabishakashatse yarabibonye niwe wemforuma abanyarwanda niwe Himbara niwe wemforuma abadepite akemforuma abasenateri akemforuma umugenzuzi w'imari ya leta bose bamenya ko Rwanda ya ihomba nayo ihomba babimenya uko basomye ubushakashatsi bwa Himbara none leta iraje uyu munsi iti itumenyesheje ko ngo Rwanda ya ihomba ariko nta nubwo badubwiye imibare twari dutuye tubizi nta gishya batubwiye nta nubwo batubwiye imibare urumva rero ko turibaza impamvu rero baze kubitubwira umunsi kandi twari dutuye tubizi kuki babiduhishe ndumva uriya muntu wabivuze minisitiri wa finansi ngo ni muri audit interne ngo igenzura ngo ry'imbere muri Rwanda ya ryabivuze ariko hari hakenewe ko iriya Rwanda ya igenzurwa n'umugenzuzi w'imari ya leta nkuko agenzura ibindi bigo byose leta yashyize mu mafaranga ibi ntabwo bigeze babikora none baraza kutubeshya kutubwira inkuru dutuye tuzi ariko ntibaduhe n'imibare kandi imibare turayihimbara yarayitanze ariko bagize ubwoko kuyitanga reka njye kwa Jean-Pierre numva ashobora kwa Jean-Pierre uranyumva alo Jean-Pierre uranyumva
ndakumva
komera kumera Jean-Pierre wasuhuza abatwumva mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu
mukomere ndasuhuza wowe Edouard uteguye iki kiganiro ndasuhuza abo turi kumwe yaba Serge cyangwa Chantal ku buhanga bw'ibyuma n'abandi bose turi kumwe ndasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda muri rusange hirya no hino ku isi no mu gihugu cy'u Rwanda no mu karere n'abandi bose dufatanyije mu gihe cy'impinduramatwara murakoze ubu turakomeza
urakoze cyane reka tujye ku ngingo yacu rero ingingo yacu ya mbere hari ibibazo abadepite babajije ngo bagiye ku ibintu babajije reka ndumbashake ku iyo nkuru mu ndenge bashakire ariko murumirwa neza murasanga abadepite bo nako abasenateri bo mu Rwanda batazi ibibazo bera mu Rwanda wagira ngo ibintu biba badahari reka nze mbashakire iyo nkuru ngo iyo nkuru iravuga ngo ngo abadepite kadenye sake kandi sake umuru mubare gatoya hamuri twa bose ndebe kandi iyo nkuru ihera ndenye sake nkuru donko ni nkuru ivuga ngo sena rayibonye nkuru iyo nkuru iravuga ngo sena ngo abasenateri bagaragaje impungenge ku cyemezo cya leta cyo kwiyandikaho by'agateganyo ubutaka butanditse cyangwa se butanditse ku baturage ubutaka budafite ubwanditseho abasenateri ngo bagaragaje impungenge ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane abasenateri bacu ntabwo bagendera ku gihe kandi hari ingingo batanga bashobora kuba barazikore ikibazo dufite mu Rwanda ni uko leta yambuye abaturage ubutaka bwabo ikabahindura ubwayo bikajya mu itegeko iryo tegeko ntagira umuntu uritambamira bakareka dekadegahita kuko ari nkumamashyi bose ari abasenateri abadepite bose aribo bamwidishyi bose bagatera hejuru urutoki bakareka rigahita nta muntu urinenze nta muntu uritambamiye none kandi yese muri 2013 none turi muri 2021 hashize imyaka 8 abadepite batangiye kuzana impamvu cyangwa se arguma bakomye ko baratanze muri 2013 iryo teko ntibitambuke ariko ntibigeze babikora reka basobanure impamvu aha ngaba abadepite baravuga ngo impamvu batanga baravuga ngo baratanga ikibazo cyuko ngo abasenateri turi batani baba bazi ibintu byaretse mu itereko ry'ubutaka kuko baravuga ngo kuko ngo ibyo bavuga ngo birajyana nuko ngo umutungo w'umuntu ngo ari navogerwa donc ngo leta ntabwo igomba kwiyandikaho ubutaka bw'abaturage budafite ababwanditsweho ngo kubera ko ngo umutungo w'umuntu ngo ari navogerwa mumbe neza niyo argument y'abadepite y'abasenateri ngo kuko nubwo abo bantu bahari abantu batandikisha ubutaka bwabo umutungo nuwabo kandi itegeko ribemerera ko uko wabonye kose ukurikije umuco waba warabuguze buguma ari ubwawe ahasigaye ngo ahasigaye kubwandikisha akaba ari ukugira ngo babyemeze ibi biravuguruza ibiri mu iteko ry'ubutaka kubera iki abasenateri baravuguruza cyane ibintu biri mu iteko ry'ubutaka kuko itegeko ry'ubutaka uyu mugore yanabibasobanuriye reka nze mbabwire umugore yabibasobanuriye neza hari ibintu leta ikora bakayinenga kandi iri mu kuri rimwe na rimwe kubera ko iriya leta yaraje ishyari y'iteko ry'ubutaka yambura abaturage ubutaka bwabo amadini araceceka ararusha ararumira abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu bararusha bararumira abasenateri bararumira abadepite bararumira abantu bose bararuca bararumira itegeko barareka rirahita nta ukomye nta wugize gute none itegeko ryarahise ritangiye kubatera ikibazo niho batangiye gusakuza kandi bagombye kuba barabivuze itegeko ritaratorwa kandi iryo tegeko mbabwire nuko naryo rizaho umusoro niryo ribyara umusoro kubera ko ubutaka ni ubwa leta leta wowe ingingo ya gatatu iravuga ngo mu itegeko ry'ubutaka ryo muri 2013 ngo ubutaka bwose buri kuri teritwari y'u Rwanda leta niyo ibufiteho uburenganzira bw'ikirenga mubyumve neza none ingingo ya gatanu ikavuga ngo umunyarwanda atunga ubutaka mu buryo bw'ubukode ubwo ibyo bisobanuye ko umutungo mbere ya FPR mbere y'uko iryo tegeko rijyaho ubutaka bwari ubw'abaturage ku giti cyabo babwigengaho bafiteho ubwisanzure cyangwa se uburenganzira busesuye ku butaka bwabo ariko iri teka rimaze kujyaho ubutaka barabutakaje buhinduka ubwa leta ahangaha rero muri bwumve neza ahantu bari abasenateri bakorera ikosa rikomeye ni uko bazana yarigima ngo umutungo w'umuntu ngo ntavogerwa iyi ngingo iyo mu itegeko nshinga ivuga ko umuntu numba ariya na 34 ariyo mu itegeko nshinga ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa ntabwo bagombye kurikoresha ubungubu kuko byararangiye baratinze iyi ngingo bagomba kuyikoresha muri 2013 noneho bagatambamirira itegeko ry'ubutaka ntirigeho kubera ko kugira ngo bambura ibintu abanyarwanda bose bambura ubutaka bwabo buhinduka ubwa leta iriya ngingo ya 34 y'itegeko nshinga ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa leta yarayikomerekeje ariko bari bari mu Rwanda icyo gihe niri tegeko ryari ririho ni ingingo yo mu itegeko nshinga ririho kuki batazanye iyi ngingo ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa noneho bagahaguruka bagatambamira riri kugira bagatambamira riri tegeko ry'ubutaka kugira ngo ritajyaho ritaza kwambura abaturage ubutaka bwabo none ubu barashaka iki ko byarangiye itegeko ryagiyeho byagiyeho biriya bavuga ngo umutungo w'umuntu ntavogerwa ni uguta igihe ntacyo bivuze nabwira ko ingingo ya gatanu ivuga ko umuntu atunga ubutaka umunyarwanda abutunga mu buryo bw'ubukode uburyo bw'ubukode uvuga ko leta iragutiza kuko leta yarabukwambuye bwari ubwawe leta irabukwambura none wowe ubutunga mu buryo bw'ubukode icyo abasenateri barakizi kikanaba batarabisomye ibi bintu none rero baraza kuvuga ngo leta ngo yagiye kwiyandikaho ubutaka ngo butari ngo bw'abaturage ngo ubwo yakomerekeje itegeko nshinga kuko ngo umutungo w'umuntu wari ntavogerwa leta nta tegeko bishe nta tegeko bakomerekeje ukurikije uko ibintu bimeze iyo abantu bagomba guhaguruka bakarwanya itegeko ry'ubutaka bakarirwanya mbere ritarahita none ubwo ryahise rero ntibacicike cyangwa se bahaguruke barirwanye bavuga bati mureke risubire inyuma ariko kuza kuvuga ngo umutungo w'umuntu ntivogerwa ntabwo ari byo ninde wabwiye abadepite b'u Rwanda ko umutungo ubutaka bw'u Rwanda ari ubw'abaturage ninde wabeshye icyo kintu kuva ryari kuko kuva muri 2013 nta muturage ugira ubutaka bwose ni ubwa leta yarabubambuye kuzera kuvuga ngo ngo leta ngo yambuye abaturage ngo butaka bwabo ngiyandikisha ubutaka n'ubwa leta irabwisubiza ibwambura ushaka uwo ishaka ikabuha ushaka byo ni ibintu byumvikana donko ntabwo rero niba abantu barakerereye mu bitekerezo n'abaryamye abadepute cyangwa se abasenateri bakaryama bakagona leta ikazikamura abaturage ubutaka bwabo ntibakupfure bakabyihorera umushinga ugahita itegeko rikajyaho rigatorwa none bakabaza kuvuga ngo umutungo w'ubuntu ntavogerwa ubuse nicyo gihe cyo kubivuga se ngubu bagomba kwivuga muri 2013 itegeko ritaratorwa ubyarangiye rero ahangaha urumva ko ni ibyo bintu bakora ntaga ari kije kubikora byararangiye kuvuga rero ngo ubutaka n'ubw'abaturage ngo uko babubonye kose abana abadepite babivuga ubu ngubu kuri muri 2021 ngo uko babubonye bwose ngo barabuguze ngo barabibonye mu buryo bw'umucongo n'ubwabo ngo bagomba kwiyandika icyo ibintu bavuga ntaho bihuriye n'iteko ry'ubutaka biravuga urutegeko ry'ubutaka iteko ry'ubutaka rivuga ko ubutaka ari ubwa leta umuntu abutunga mu buryo bw'ubukode nta muturage ugira ubutaka niko rivuga ahubwo rero kereka niba bashaka guhaguruka bakarirwanya cyangwa se wenda baripinga byo byaba byumvikana niba babona wenda haraje makosa niyo batangiye guhaguruka bakarwanya okay ariko kuza kuvuga aya magambo ngo kwivugisha ngo umutungo w'umuntu avogerwa barawuvogera byararangiye muri 2013 kandi abadepite bari bahari kandi hari ahantu nako abasenateri hashobora kuba n'abasenateri n'ubu bakirimo n'abadepite bakirimo bidategeko baritoye bahari barisikira ubutaka bw'abaturage buragenda none baravuga iki nibaceceke rero nibaceceke ikindi ibitegeko urebye neza rirasa narya muribuka muri 2015 bashyiraho itegeko ryo kwambura abantu bahunze kwambura imitungo yabo muziko leta yabyise ngo ni imitungo yasizwe na bene yo ubigerageje rero ntaho rero bihuri ntaho bitandukaniye n'ibindi byabaye baravuga ati dufite ubutaka budafite umuntu bwanditseho leta irabufata izabufata ibimubikire noneho ntagaragara bazamusubiza ahangaje ibi bintu mwumve ko ngiye ntago bishyiki ibi bintu igihe icyo nshaka ni uko itegeko ry'ubutaka rivaho umunyarwanda wese agasubizwa uburenganzira ku butaka bwe leta ntacyo ntize guhunahuna ku butaka bw'abaturage ibyo bikarangira bigasubira uko byahoze kera iryo tegeko ry'ubutaka rigaseswa icyo ngicyo ngiye nicyo kigikiye byumvikane neza ariko niba rero icyo nshaka kubwira bariya abantu nta n'ubare bari abasenateri gusa n'undi wese waba utarwanya iri tegeko ry'ubutaka ukaburyemera wihaguruka ngo uze kuvuga ngo abantu bararengana kubera ko ibitegeko niryo ribarenganya kandi barishyizeho ureba ntacyo wavuze abantu bamburwa ibyabo ntibagire icyo uvuga amategeko iyo ngingo uvuga ngo umutungo w'umuntu ninavogerwa ryari rihari iyo tegeko niho rizamuye ngo ubangamire ko iryo tegeko ry'ubutaka ritorwa waricecekeye utera akaboko nko abayobozi bose bo mu Rwanda bagenda batera ibintu byose babyemererana ku ijana urabyemererana ku ijana itegeko riratambuka none ubu ngubu riri kurenganya abantu cyokeka rero reka ribarenganye nta kuri byagenda kereka rero niba abantu baba bafite umushinga wo gusubiza byose inyuma n'ubundi ni trotari ntacyo bagikiza byararangiye ibyo bagomba kubikora ibyo bagombaga kuzamura bagomba kuvuga muri 2013 itegeko ritarajyaho bakaribangamira ubu ryagiye rero ubu nta kigenda ngo ikindi umuntu yavuga ni uko donc bari abasenateri bagombye nyine kumva ko abaturage nta butaka bafite ibyo leta ikora akenshi birimo n'uriya mugore yabe bashubije yababwira ati ubutaka bwose ni ubwa leta ibyo biri mu iteko ry'ubutaka kandi ryarahise bararireba riranditse ntacyo barikozeho arongera navuga ati umugore ngo iba ari makire umudamu reka nzi nshaka izina rye wababwiye ushinzwe imikoreshereze y'ubutaka yabasubije kandi abasubize neza ati ubutaka bwose ni ubwa leta murabaza iki uwo mudamu yitwa nde uwo mudamu yitwa ngo umuyobozi w'ikigo gishinzwe imicungire y'ubutaka Mukamana Esperance yababwiye ati ingingo ya gatatu y'iteko ry'ubutaka ivuga ko ubutaka bwose ari ubwa leta ikindi aravuga ngo ingingo ya 20 ngo y'iteko ngo rigenga ubutaka mu Rwanda ngo iha inshingano buri wese kwandikisha ubutaka bwe ibyo ni byo reka tubyihorere ariko umva ko angaha harimo ikintu cya maradresse abantu barasinziriye cyangwa se bagize ubwoba bwo kurwanya iteko ry'ubutaka amakosa yenda barayabonaga ariko bagira ubwoba bwo kurirwanya yingingo bavuga ngo umutungo w'umuntu ntavogirwa bare bayizi yari icyo ngije yarakoraga icyo gihe niba baragize ubwoba rero iteko ryo gutaka rigatambuka rikaza guhonyora abantu nibaciceke niba barasinziriye bararyamye wenda mu mafaranga leta ibaho ibahemba menshi cyane bakagona itegeko bakaritora wenda badahari cyangwa se barangaye rigahita nabyo nikosa nibaciceke urumva rero kandi aha ni ikibazo cha principe niba itegeko utararishyigikiye cyangwa se wararetse rigatambuka rikaba arimo gukora koreka imbaga iryo tegeko ry'ubutaka ugira icyo uvuga ceceka mbo ikindi rero umuntu yavuga nuko nkuko nambe babwiye ririya tegeko rirasa na ririya tegeko bashyiriyeho abantu bahunze igihugu batavuga rumwe na FPR bakavuga bati reka imitungo yabo tuvuge ko tuyihe tuyibambure tuyandike kuri leta izayibacungira noneho nibagaruka tuzayibasubiza wenda leta izavanamo ngo amafaranga yo ku serivisi yuko yayibacungiye ndetse nabonye hari n'inkuru yo muri mu gihe ko muvuga ngo imitungo yasizwe na bene yo ngo imaze kubyazwa miliyari ebyiri n'igice murumva rero ko leta ifite inyungu rimwe na rimwe yo kwambura abantu ibintu byabo nubwo butaka bambuye abaturage leta ikabwira ndikaho ejo bundi zabaye abuhaye abandi donc iyo nkuru ivuga ngo imitungo yasizwe na bene yo imaze kubyazwa hafi miliyari ebyiri n'igice ni inkuru yo mu gihe ko mu yo ku itariki ya 12 z'ukwa 2018 ariko rero ibi birasa nukabaza abadepite ko niba bazi bavuga ko ari bima yabo principal uvuga ngo umutungo w'umuntu ntavogerwa kuki batabangamiye iri tegeko byamburaga abantu imitungo yabo kubera ko ngo bahunze ngo bahunze badahari bakavuga ngo ni imitungo yasubiye na bene iyo kandi izi neza ko hari abantu bavuga bati imitungo yacu dufite abantu baduhagarariye babavuka n'iki byose mu mategeko imitungo yacu ntago ishobora kuba bakabangira bakayijyana ku ngufu kuki abasenateri ko bose bari bari mu Rwanda kuki batavuze ngo umutungo w'umuntu ntavogerwa ngo babangamire iri tegeko ryambura abanyarwanda bo muri diaspora cyangwa se bataba mu Rwanda ribamura imitungo yabo leta ikayifatira ahangaha ni amategeko abiri asa umuntu rero ko ahangaha ni ikibazo gikomeye baravuga ko mu ngingo n'abadepite barabivuga ariko twabituye tubizi baravuga ko impamvu buriya butaka abaturage batiyanditseho banze kwa imwe mu mpamvu ituma haboneka ubutaka bwabuze ababwiyandikaho ni ukubera ko harimo abantu batinya imisoro abandi bamwe barashaka kuyikwepa bamwe barashaka guhisha imitungo yabo ni ukuvuga ngo hari abantu wenda baba bategetse n'iki byose badashaka kwerekana ko bafite imitungo runaka kubera ko bajya kubatukumbura akamenya wenda ko wenda banyereje amafaranga ya leta bariye rutwo bagize gute bamwe barabiretse barazibukira kugira ngo leta amenye ko hari indi mitungo bafite wenda bagomba kuba baradekaraye ariko batigeze badekarara noneho urumva ko uramutse werekanye ko ufite imitungo runaka wenda utadekaraye byakumerera nabi noneho icyo nicyo tukihorere none tujye ku bantu indi mpamvu ituma abantu batiyandikaho ubutaka bwabo leta ikabubambura ikabwiyandikaho ni uko harimwo abatinya umusoro ahangaha rero icyo kintu abadepite bagombye kukibaza nabo baravuga ngo nimushake impamvu abantu batiyandikaho ubutaka bwabo ariko iyi mpamvu uramutse uyumvise wagombye kuba warwanyije itegeko nshinga muri 2013 ko impamvu abantu bamwe batinya kwiyandikaho ubutaka ni ugutinya umusoro kugira ngo kuko ntibazabona amafaranga yo kubusorera none niba babona ko batabona amafaranga yo kubusorera barabuzibukiriye leta iraje ibwiyanditseho nimara kubwiyandikaho izabuha abandi kuko ntabwo izabureka ngo wupfe ubusa ruva ko izabuha abandi bazabufate ubwo hazaba hayo bya bintu twakomeza tuvuga kera ko habaye transferi aba bamwe bagatakaza ubutaka kubera ko batabasha kubusorera noneho bukajya mu minwe y'abantu bugafatwa n'abantu numva ko ni ibingibi birimo kuba ahangaha mu Rwanda murabibona bamwe banze kongera kwiyandikisha ubutaka bwabo barabureka barabuzibukira leta irafata ubwiyandikaho ibwita ko ari abantu kuko ari ubutaka bwabuze ba nyirabwo cyangwa se bwabuze ababwiyandikaho ariko mu by'ukuri ubwo butaka bufite ba nyirabwo ahubwo bagize ubwoba ko batazabona umusoro wo kubusorera barabureka none leta irabufashe igiye kumuha abandi umva rero ya transfert twaraga tuvuga tuti iri tegeko ry'ubutaka ni ribi cyane rizatuma abantu batishoboye bamburwa ubutaka bwabo babutakaze bugiye mu minwe y'abandi ibyo biri kubungu murabibona ko bari kubutakaza leta ikabufata izabuha abandi rero umuntu akabaye kwibaza ati bari abadepute ko barimo gushaka ngo impamvu abantu batendikisha ku butaka bwabo iyi impamvu aramutse bayimenye bizabigenda bite ko icyo kintu bagomba kuba baragisuzumye nibo barebera abanyarwanda nibo bavuga ngo barebera abanyarwanda icyo kintu ingingo izi ngaruka z'umusoro nako zo kwa ziteko ry'ubutaka n'umusoro w'ubutaka bagombye kuba barazibonye kera noneho bagatuma wenda umusoro w'ubutaka bakawubangamira ntugeho ariko nibigeze babikora none umusoro w'ubutaka utangiye kwerekana ingaruka zawo kugira ingaruka ku bantu bakenye barimo kwanga kwiyandikisha ubutaka bwabo urumva rero kwangaha ntabwo umuntu w'umusenateri wiyubashye yagombye kuza gutera kuzana ibibazo aha hantu umva ko ubye yararangaye cyangwa se yagize ubwoba bwo kubangamira umusoro w'ubutaka kuwutambamira kandi bazi ingaruka bizagira none ingaruka ziri kugaragara na no gutambamira itegeko ry'ubutaka banze kubikora none naryo riri kugira ingaruka ku bantu ubu rero urumva ko nta abadepite ntacyo batumariye ntacyo ntabwo iyo baricitekera ntibazanire biriya bintu kubera ko byerekanye ko byerekana uburangare bagize muri 2013 cyangwa se bikanerekana ubwoba bagize ni kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa se n'ibyombi n'ibyombi donc urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ni ukwiyambika ubusa mbega urebye biriya bintu bakoze kuza kuvuga ngo umutungo w'umuntu ntabogerwa uzi neza yuko iyo argument uyikoresha washobora gutambamira itegeko ribangamiye abaturage itegeko ry'ubutaka cyangwa se no niyo uza kuvuga ingaruka uza kumenya ingaruka z'umusoro w'ubutaka nawe washobora kubangamira ntugeze ubikora none abantu bari gutakaza ubutaka bwabo urumva ariko ni ikibazo gikomeye nangaha ndashaka kugarukira n'ibyo gusa ndashaka kwerekana yuko bari abadepite barimo kubaza ibibazo bagomba kuba ubwabo barakemuye muri 2013 cyangwa se bakazana arigima bagombye kuba baratanze muri 2013 izo arigima zabo zikabangamira itegeko ry'ubutaka karitambamira ntirigeho ariko bararetse riratambuka none ririmo gukora amarorerwa ubu rero nibaceceke ndumva icyo navuga Jean Pierre Mushimiye nawe watanga igitekerezo cya kuri ingingo ijambo n'iryawo
urakoze cyane Edouard iyi ni nkuru numva rwose ishimishije kandi yumvikana neza aho ibintu bigenda bipfira mwakiriya gihugu cyane cyane iyo bavyoye itegeko nshinga ntibabyubahirize uko ryanditse buriya ni ikibazo gikomeye cyane cyane iyo bikozwe na nk'abantu b'abasenateri cyangwa abashingamategeko cyangwa na perezida wa repubulika urumva nibo bakwiye kuryubahiriza ariko kandi iyo batangiye gukora ibintu bidahuje n'ibyanditse cyangwa nta buryo bwo kubivugurura bwakozwe n'abaturage babigizemo uruhare usanga byose bigenda bipfa nabi ariko icyo icy'ingenzi aba bantu batareba batanareba kure rero iyo bari kurenganya abaturage nge ndebye mu bintu by'itegeko nshinga nsanze riba byanditse muri UN muri UNESCO uyu muryango wa ONU ushinzwe uburezi ubumenyi n'umuco donc ni ibintu biba byanditse ku buryo babyoherezayo ntekereza ko niyo barihinduye buriya nabyo barongera bakabyohereza bakaba bizera ko UN ikaba yizera ko itegeko nshinga rigomba kubahirizwa ku bene igihugu ibi rero iyo batangiye kuri viola no kuri ko ruko bitari ibi nibyo bitera ingaruka kandi mu byukuri ryaragiriyeho kugira ngo rigirire abaturage akamaro ibintu byo gufatira imitungo ibyo guhindura itegeko nshinga uko bashatse uribuka hari na ntabwo ari imitungo gusa uribuka bafata amarangamuntu baba bambura amarangamuntu aba bantu barimo abo kwa Karegeya abantu benshi barimo ba Rujugiro abantu benshi mbese bagiye babahunga amarangamuntu yabo bari bafite bakahindura zero nkaho babambuye ubwene igihugu biriya ni imitungo ikomeye kandi babibwira yuko yenda nubwo itinjiza nk'uko ubutaka bwakwinjiza ariko umutungo w'umuntu uko bavuga ubundi bakagombye kuba ntavogere kuko byanditswe no mu itegeko nshinga kandi itegeko nshinga rireba abayobozi n'abaturage muri rusange ibyo byose bikagenda bigira ingaruka rero nkurikije ukuntu imitungo abaturage bashaka uburyo bwo kugira ngo bere kuyandikisha cyangwa se batinye ingaruka zo ziba zihari kubera yuko bashobora nko kukwandikaho ubutaka kandi ukazabuburijeho kubusorera kandi ubusorera yenda nta kintu buvanamo cyatuma ubona amafaranga yo kubusorera ahubwo ikibazo gihari ni ukwibaza tese ko ubundi ubutaka ari ubwa leta leta ubundi niyo yakagombye kubusorera noneho umuturage akabuyenda akabubamo nk'ubukodesha kuko ni ubwayo
iyo irangije yivuze iti ubutaka ni ubwa leta kandi umuturage akaba ari ubusorera urumva ko n'umuturage newe asorera ibintu bitari ibye bivuze ngo ni uko iyo umuturage muri make nta kintu cyerekana yuko ubutaka ari ubw'umuturage ubutaka ni ubw'umuturage n'ubwa leta nk'uko bo babisobanuye mbere ariko bakarenga bakabanyanganya bakababwira ati mugomba kubusorera ibyo rero nkaba numva ari ibintu mu by'ukuri binyuranyije n'amategeko urumva ibintu bamenyereye kunyanganya hari igihe bibwira yuko yenda bari kunyanganya abaturage ariko iyo bigeze hanze niho bitera ziriya ngaruka zose ukabona umuturage bimugezeho yenda yanavuga yirenganura ukabona baramufashe baramufunze cyangwa se nabo bagiye baburirwa irengero bariya bapfa bose ugasanga ni izo ngaruka ziri kugenda ziba ahubwo nkagaruka nkibaza ntese nka buriya nk'aba bantu bo muri Banyahe nubwo yenda ari abaturage baciye bugufi bakagombye kuko nabo itegeko nshinga ntabwo riri kubarengera kandi aribyo byari bikwiye kubarengera bakagombye no kureba uburyo ahubwo batanga ibirego byabo mu nkiko zo hanze igihe inkiko zo mu Rwanda zitari kubarengera kuko bamaze imyaka igera kuri ine nta muntu mbese ubona ko nta n'igisubizo bazaba hakizima nubwo usanga bari kwirukanka numvise bari kuvuga ngo ukuntu bimeze ngo batanga ibirego bwa mbere barababwiraga bati ikirego cyanyu ni kimwe mugomba kugitangira hamwe ubwa mbere barabwiye bati buri wese agomba gutanga ikirego ku giti cye noneho babonye bigeze hagati banabaye benshi baravuga bati mugomba gutanga ikirego kikazira hamwe urumva baba banyuza hirya no hino kandi mu by'ukuri ku mitungo yabo rero uko kubanyanganya bahora bakoza hirya no hino ntekereza ko ari ukubashyiraho ni stress baba bashaka kugira ngo bamwe barambirwe ariko ingaruka zigaruka ku muturage ugasanga bamwe barakaye bamwe barakarakara ukumva ko ingaruka kenshi zigaruka ku muturage ariko nkavuga nti byagakwiye ko bakarebye ahubwo n'uburyo bashyira hamwe nabo bakarega nko mu nkiko zo hanze kuko iyo utanze ikirego kikamara imyaka itatu yindi kirego cyagomba kuba gikemuwe mu mezi atandatu ukamara imyaka itatu nta kirakorwa mba numva ko ubwo butabera bo butakibonetse rero urumva ko ari uburyo bwo kunyanganya abaturage ariko bigira ngaruka ki mu kanya nari ndimo nsoma inkuru y'umwana mutoya ngo wakoze umuhanda w'ibirometero birindwi hanyuma yari umujene mutoya sinzi ukuntu byagiye binyuranamo abona ibihembo baravuga bati turabona ari wakoze wagerageje abaturage ku giti cyabo ngo harimo uwitwa Senagerari yamwihereye nk'amagare n'ibintu byo kumufasha korora inzuki abona ari umwana w'umukozi wo mu giturage ariko uko iyo nkuru imeze izo nzuki yoroye inzuki ngo abantu baraza imitiba barayishwanyaguza inzuki zirasandara kandi urumva yari proje nziza urumva ko ni abantu bo mu giturage ntabwo bamwishimiye si ukuvuga ko ubwo adafite imico myiza ariko kubera batamwishimiye yenda kubera imikorere y'aho aba mu giturage urumva abaturage abatarabyishimiye ngo baraje izo nzuki barazisenya imitiba inzuki barazisandaza urumva igihombo uwo mwana yari yagerageje gukora uko ashoboye ariko ntakivuyemo kubera iki kubera yuko abaturage ntibishimye rero ikintu iriya leta yakagombye gukora cya mbere ni ukunezeza abaturage kuko nge nzi ko nta gihugu ku isi kibaho kigeze gikira abaturage bakennye ibyo ntibishoboka rwose ahubwo abaturage nibo bagomba gukira hanyuma uko bakize kubera bamwe baba bafite amaproje baba bafite ubucuruzi imisoro ikaba yakwinjira ikinjira muri leta igatera imbere gutyo naho rero kuvuga ngo leta ubwayo izakira abaturage bakennye mu by'ukuri icyo ni ikinyoma ahubwo kandi n'aya mategeko ubundi nibo abereyeho amategeko abereyeho abaturage ntabwo abereyeho leta nta n'ubwo abereyeho abayobozi bakwiye kuyashyira mu bikorwa kuyubahiriza kugira ngo buri wese agerweho ubwo rero niba itegeko nshinga ari cyo kintu cya mbere cyari gikwiye kwitabwaho kugira ngo abaturage n'abayobozi bashobore kubana byose bikaba bitubahirizwa numva ari nk'igisebo abantu bari bakwiye kureba ariko ingaruka ni hahandi zigaruka kuri leta ariko n'abaturage zitabasize urwo ni urugero rw'uwo mwana wumva ntiyishimye abaturage babana nabo ntibishimye mbese ubwo nawe arahombye kandi yari poroje yenda yari kuba ari nziza ntiyashobora no kugera ku bandi benshi ibintu rero by'itegeko nshinga kuba ritubahirizwa mu byukuri ibintu twabivuze ni kenshi cyane ubu ngubu sinzi niba ari bwo batangiye kubona ko ari ikosa batakoze urumva kuva mu 2013 akaba hashize imyaka ubwo niri umunani hafi umunani nibwira yuko ahubwo amazi yarenze inkombe bagombye kumenya yuko iburya ikintu gipfuye n'umunsi umwe cyangwa ibiri cyari ikintu kireba abaturage benshi miliyoni z'abanyarwanda burya kugira ngo uzakigarure biba bigoye ubwo ni ukuvuga ko bagomba gutangira bundi bushyashya aho byagiye bipfa bagasubira inyuma ariko ibyo byose kandi birabasaba amafaranga birabasaba igihe kirekire ubwo rero umuturage ugasanga ntihahanda bari kugenda ahungetwa rimwe na rimwe wakwaka n'uburenga wabibaza ugasanga urabirenganye ikibazo kiri hariya nanone ni ukuvuga ngo inteko ishinga amategeko na sena ubwayo urabona ko bidakora aho niho ujya kubona abantu rero bahaguruka nka bayidamanje cyangwa abandi bantu bumva batari kurengerwa n'itegeko cyangwa se bumva bafitiye akababaro abarengana babareba ugasanga barahagurutse nabo bahaguruka bakabafunga ubwo rero igisubizo hariya ubona ko ari leta isa nkaho iri mu cyuka idakorera abaturage mu by'ukuri ugasanga ubukene cyangwa ihohoterwa bya benshi n'izo ngaruka nicyo gisubizo njye nabona rero nkaba mbona bikigoye kugira ngo iriya leta yisubireho kubera ko ibintu amazi yamaze kurenga inkombe numva aricyo nabivugaho
urakoze ako kantu warukomojeho ni ko Jean Pierre harimo vacuum cyangwa se vide y'ubutegetsi urebye nazo mpamvu ibyo wari ubisubaribuze rwose nibyo kubera ko ikibazo nk'iki cyo musoro w'ubutaka turakigira mu ngingo ya kacu ya kabiri na urebe n'iki kibazo cy'iteko ry'ubutaka ribangamiye abaturage kandi biragaragara ko ribabangamiye cyane ni kuri radiyo itaho ukaba wacyumbuye gusa ntabandi umuntu ugeze akivuga ikindi nk'uyu musoro w'ubutaka bavuga tujye kujyaho mu kanya nawo urabona ko wabajijwe n'abantu bakeya ni radiyo itahuka n'abandi bantu bake cyane muri wenda muri opozisiyo nyuma tuza kumva uwitwa Depite Habineza nawe yavuzeho yaravuze ati aho kugira ngo bavane umusoro kuri zero cyangwa se bave kuri 80 bagere bashyire kuri 300 kuri metero kare amafaranga 300 kuri metero kare nibura bavane kuri 80 bashyire ku ijana undi muntu nawe umuntu yavuga nubwo benshi basigaye bamunenga kubera ibintu yavuze cyane cyane abangamira cyangwa se atoneka abatavuga rumwe na leta wenda baba bashimusa umuntu akishima baba bafunze bariya bayidamanje akishima wenda utavugaho rumwe kubera nyine ari FPR cyane n'uriya bita Ingabire Immaculée ariko mu gihe tujye tumenya ku wenda kugaya by'umuntu yakoze ariko tunashima iby'umuntu yakoze neza Ingabire Immaculée ari mu bantu barwanyije uyu musoro w'ubutaka afite ibindi bintu byinshi cyane abantu bamugaya cyane nyine ku gutera amacumu abatavuga rumwe na leta cyane cyane abagize ibyago abashimuswe abafunzwe abishwe abo bose abakina ku mubyimba birumvikana mu magambo ariko ibyo ni akazi ke abenshi barabimugaya abanyarwanda benshi barabimugaya ariko niba hari icyo akoze icyiza na cy'umuntu yagishima yarwanyije iri tegeko ry'ubutaka ariko nawe kurirwanya nanone iyo ubisuzumye impamvu yari yihishe inyuma iyo ni impuhwe yari afite FPR kubera ko odepari we yaravugaga ngo Ingabire Immaculée yavugaga ngo uyu musoro w'ubutaka icyo nshaka kuvuga ni umusoro w'ubutaka we ntawe urwanya ariko yaravugaga ati uyu musoro w'ubutaka uzaguteranya n'abaturage uzatuma abaturage bakwanga urumva ko iyo ntabwo imari ni politike cyane ahubwo wibaza impamvu abandi batayikoresha avuga ati uyu musoro w'ubutaka uzatuma abaturage banga ubuyobozi urumva ko mu by'ukuri impamvu yawurwanyije mu nyungu za FPR mu nyungu z'ishyaka rya politiki rya FPR abamo avuga ati uyu musoro w'ubutaka nuramuka utambutse uzatuma abaturage bijundika ishyaka riri ku butegetsi rya FPR uzangisha abaturage ubuyobozi niko yabisobanuraga bwa mbere urumva ko nawe harimo izindi ntuza cyane ko FPR nayo ibifitemo inyungu ntabwo wenda yavuga ko ari inyungu z'abaturage gusa arwaniraga n'iza FPR zabaga zirimo noneho rero tujye ku ngingo yacu ya kabiri y'ibyerekeye ukuntu Kagame yasubiye inyuma ku byerekeye umusoro w'ubutaka muzi kubyongera umusoro ba umusoro w'ubutaka wari 0 kugera kuri 80 hagati ya 0 n'amafaranga 80 kuri metero kare noneho barongera barawuzamura bavana kuri 0 bashyira kuri 0 na 300 kuri metero kare hagati ya 0 n'amafaranga 300 kuri metero kare urumva ko umusoro wikubye hafi kane ariko induru zaravuze muzi neza ko n'amacumbi ibibanza byubatsemo amacumbi nzuzi kodeshwa ibibanza byubatsemo byubatseho kiliziya byubatseho amashuri byubatseho amavuriro ibyo bintu byose byagomba gusora mu byumve neza nibi ubutaka bwubatseho amashuri bwubatseho amavuriro bwubatseho kiliziya n'insengero ibyo byose byagomba gusora muri iteko rishyashya muri uyu musoro mushyashya nyine bagomba gutangira mu kwezi kwa mbere 2021 ariko Kagame yawuhagaritse turibaza rero impamvu Kagame yawuhagaritse abantu benshi barawunenze birumvikana turi ku isonga mu bawunenze birumvikana ariko nuko navugana na Frank yarawunenze na Ingabire Merkel yarawunenze ariko Kagame yaravuze ngo ntabwo umusoro ntabwo ugomba kuvaho ugomba kugumaho ngo wenda bazarashaka ukuntu ngo borohereza abantu none icyo yakoze ni ukuvuga ngo umusoro wa mega wa kabiri uyu musoro warugiye kuza wiyongera donc ukabije cyane muremure cyane babaye bahuhagaritse ntabwo bawuvanyeho bawusubitse gusa bawushyize ahantu ku ruhande baravuga ngo bazamenyesha abanyarwanda igihe umusoro uzagira mu bikorwa impamvu yavuze Kagame yavuze ngo nukubera ko ngo ari ngo abanyarwanda barakenye kubera covid ngo bafite ibazo by'amafaranga n'ibyo byose nizo mpamvu abaye awusubitse ntabwo avanyeho yawusubitse urumva ko igihe cyose ashatse yawugarura angaha muhumbe neza ariko se umusoro uje mu bihe bimeze bite uje mu bihe mu yumbe neza mu bihe bibi cyane Kagame afite ibibazo hanze mu mahanga ni byinshi cyane murabibona Burayi Amerika umuryango w'abibumbye kubera ubwicanyi bwe kubera gushimuta abantu kubera gukomeretsa uburenganzira bwa muntu kugira gute afite ibibazo byinshi cyane mu mahanga murabona indege zo nyinshi henshi bagiye banazihagarika noneho ngo batangiye no kuvuga ngo zahombye donc indege bagiye bazihagarika hamwe namwe ibintu byose ni ibibazo bikomeye afite mu mahanga noneho afite n'indi bibazo interior biri imbere mu gihugu by'abayidamange abantu batangiye guhaguruka bakivugira bagajya kuri social media kuri za YouTube bakavuga amakosa ya leta kandi bakabona abantu benshi bashyigikira nawe ginabwo nakekaga ko idamange ashobora kubona abantu 5000 baterana umunsi umwe bakamushyigikira ntabwo ntago ari ibintu byoroshye mbona none wumva ko ni ikibazo gikomeye cyane wenda adashaka kongera ikibazo mu bindi avuga ati arakirebye aragitinya aravuga ati ibibazo ndabifite bihagije ku buryo kongera umusoro w'ubutaka byanteye ibibazo bindi kurushaho bikomeye cyane ariko kandi urumva ko ubwo yakoresheje igitekerezo cya politiki yaragiye muri politiki ashyira ku munzira asanga amafaranga yari akeneye cyane muribuka ko mbibutse ko uriya depite Frank Habineza avuga ngo nibagabanye ngo umusoro w'ubutaka uri donc kukongera umusoro w'ubutaka ntago ari byo bashake ku cya cyiciro cya kabine cyatumaga umusoro wiyongera cyane kuri kuzamura umusoro w'ubutaka ntago ari byo byari bikabije we yaravuze ati umugabane wenda mushyire kwishyura abadepite bakazamuzi kwamubwiye baravubwiye ngo none ngo ke ngo dushobora kugabanya ngo ariko we dushakira ahandi hantu tuzavana amafaranga gushaka ahantu leta izavana andi mafaranga nicyo yarabyivugiye murabyibuka avuga ati baranshubije ngo nimbereka aho amafaranga ahandi azava bumva ko bari bakeneye uriya musoro w'ubutaka kugira ngo leta ivane amafaranga cyane cyane ko bamaze kudutangariza ko ngo PIB cyangwa se GDP ya y'u Rwanda umusaruro w'umubumbe w'u Rwanda wagabanutse ho gatatu n'ibice bine mu mwaka ushize kubera ibibazo bya COVID-19 wagabanutse urumva ko bakenera amafaranga barakeneye cyane ariko Kagame ahisemo kuba aho uriya musoro aho hagaritse urumva ko amafaranga aremera ahomba kubera ko ubwo yemeye ko ubwo yumvise ko ingaruka za politiki za uriya musoro wazana zaba ziremereye kurusha ingaruka z'ubukungu niyo mpamvu yahisemo kuhagarika ariko ntaho ugiye uriya musoro ntaho ugiye uri ku ruhande hari ikintu nigeze kubabwira nti uriya musoro wa FPR uriya musoro w'ubutaka FPR yazanye ushobora guhinduka ikintu bita igikangisho cya politiki mutekereze neza tubisobanure neza murabona ko FPR niyo ifite ubutegetsi bwose mu Rwanda niyo ifite abakada ni ubutaka n'ubwayo n'igenzura ibintu byose ni ukuvuga ko FPR na Kagame bashobora kuzamura umusoro w'ubutaka cyangwa ntibawuzamure ni ukuvuga ngo bishobora guhinduka igikangisho baka bashora kugenda mu bitekereze neza ashobora kuvuga ati mbo mwebwe abaturage kandi byose bikorwa mu turere ntabwo umusoro w'ubutaka ukorwa no mu turere mu turere abaturage ni mudatora gutya tuzaza umusoro w'ubutaka urabona Kagame umusoro w'ubutaka ntabwo yavanyeho bo icyo ngomba gusobanura ni iki ngiki ikiciro cy'ambere cy'umusoro w'ubutaka kiracyakomeza ntabwo si umusoro w'ubutaka wavuye cyavuyeho nukongera donc wa musoro bavuga ngo metro kare izaya yisorwa isorerwa hagati y'amafaranga 0 n'amafaranga 80 kuri metro kare uwo mwora cyakomeza umusoro twadusuwe wo muri 2019 uracyakomeza ahubwo umusoro agomba kujyaho ukabije ukarekira agomba gutangira uyu mwaka muri 2021 niho babaye bigijeyo kuko wo warukabije cyane ariko wakera wo muri 2019 wo uracyakomeza cyumvikane none wari cyashaka kubabwira niki umusoro ushora guhinduka igikanyisho cya politike gikomeye cyane kubera ko umushora abaturage bashobora kuvuga ati FPR nk'ishyaka ritegeka kiriya gihugu ryonyine rishobora kuvuga riti abaturage nimudatora gutya umusoro turawuzamura tuwushyira hanga ariko nimutora neza uko tubishaka ngo akopera turawugabanya cyangwa tuwuvaneho icyo ngicyo murumva ko icyo ni igikangisho cya politiki gikomeye kandi mwabonye ko no mu bishanga batangiye kubikora bavuga ati wowe nudakora ibintu ibi n'ibi turakwambura ubutaka ibintu nk'ibyo ngibi ni igikangisho cya politiki gikomeye cyane ku buryo na buriya Kagame awushyize hariya ntawuvanyeho arawusubitse awushyize ku ruhande wenda mu myaka itatu ashobora kuzaza ni nka ya nkota ihora yizunguza ku mitwe y'abantu ashobora kuzaza avuga ati mwebwe abanyarwanda bo namwitwaye nabi nimudakora gutya na gutya wa musoronda ugarura nimutitwara neza ngo mukore ibyo mbasaba mugire gute munyubahe mugire gute mukurikiza amabwiriza ibyo nshaka mubikore neza munyubahe neza uko mbishaka wa musoro urahari uri hariya urabategereje ndahita ngugarura aka kanya wumva ko ni igikangisho cya politiki gikomeye cyane wumva ariko ahangaha ntacyo abanyarwanda bakize kandi byumvikane neza ko icyo ikigiye gukorwa nuko umusoro w'ubutaka buhingwaho n'ubutaka bwororerwaho uvaho burundu ukagenda ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo bawusubitse ngo bawigije inyuma gatoya ngo bawusunitse gatoya no ugomba kuvaho burundu kubera ko biri ziriya rigima Kagame yatanga uyu munsi ngo umusoro yawusubitse yabaye awigije inyuma kubera ko awusunitse gakeya kubera ko ngo abaturage bakennye kubera covid 19 batabona amafaranga yo gusora n'ibiki byose kwaba ari ukubasonga okay ni byiza ariko se noneho umusoro wo muri 2019 wo abanyarwanda babo babona amafaranga yo kusorera twagiye tubona henshi mu ntara hirya no hino mu turere ahantu uturere tugenda dusonera abaturage baba bafite ibirane by'imyaka 3-4-5 barananiwe gusorera ubutaka bwabo noneho bakabura uko babagenza bakavuga ati nimubasonere ibyo birarane mubibarekere kubera ko ntabwo bayabona urumva ko n'umusoro wa kera ntabwo abaturage urabaremereye nawo wagombye kuvaho numva ko umusoro wose wagombye kuvaho ukarangira kubera ko uremereye abaturage nawo kuvuga ngo wa mbere nukomeze ngo wa kabiri tubaye tuwuretse ngo tusunike gatoya ngo tube tucumbitse gatoya ngo ubugiye ku ruhande uyu ntabwo ari byo umusoro wagombye kuvaho wose w'ubutaka buhingwaho n'ubwororerwaho ukavaho ukagenda niko bimeze ni kimwe cy'umuntu yavuga ikindi umuntu yavuga nuko uriya musoro nyine uriya Kagame umuntu yavuga ko yawutinye twamubwiye kenshi ko bombe izamuhitana iri mu butaka ko mu butaka harimo bombe mi cyane harimo ikibazo gikomeye cyane gishobora kumuzamukana akakimira murabona kandi murabibona ko iyo ataba hari uriya musoro w'ubutaka ataba ari ikibazo gikomeye cyane Kagame uko mu muzi ni umuntu agisubira inyuma mu bintu byinshi ntabwo ari gusubira inyuma ariko niba asubira inyuma akawuhagarika mumenye ko yarawutinye kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo cya politiki gikomeye cyane yarawutinye yatinye ko byamushwanyukana byamuturikana ya bombe twavugaga iri mu butaka yayiserura ikamuturikana avuga ati reka mbe mbyihoreye ibi bintu bishobora kunurikana reka mbe mbyihoreye nizo mpamvu buriya yawuhagaritse akaba awusunitse akaba wigije inyuma gatoya naho ubundi kwibwira ko ari ugukunda abantu ko ari ugukunda abanyarwanda ntibishoboka yaba ko ari ugukunda abanyarwanda avuga ngo uhagaritse kubera ko abanyarwanda bakennye ngo ngo covid yarabakenesheje nibabona amafaranga gusoro musoro yo gusoro ubutaka nibabona amafaranga gusoro ubutaka yaba rimbuye yagiraga ntabwo yarazamuye igiciro cy'amazi ntabwo yarazamuye igiciro cy'amashanyarazi ntabwo aba yararetse ngo abana 330 bati ishuri nabo kubera ingaruka za covid kubera ko ababyeyi babo bakenye abana 330 bati ishuri abihorere ye kugira efora akora yo kujya kubagarura ngo bagarure mu ishuri wenda kubasayidira ntabwo yarabihoreye ntabwo nta muwagira umuntu ufite impuhwe ntabwo yareka ibyo bintu ntabwo yaba ari ugutekereza ngo abaturage barakenye kubera covid 19 nta bushobozi bagifite yari kugabanya n'amafaranga ya mitiweli ko abaturage barakenye cyane kuko niba umuntu yarakenye umuntu yaratuye ariho amafaranga 300 ku mwaka ya mitiweli none ngo bakaba yarakenye cyane kubera covid ukagumyika ukamusoresha bitatu yasoraga kera bikimeze neza gatoya urumva ko nabwo ntabwo ari byo ndongo na minerivale y'abanyeshuri yagombye kuba yarayigabanuye niba yari umuntu kuko ugira impuhwe ukavuga uti abantu barakenye reka mbaruhure ibi bintu ntabwo bazabishobora kumenya gutanga amafaranga na gutya ntibazabishobora n'izo za mituweli yari kuzitekerezaho na minerivale y'abanyeshuri akayitekerezaho wenda akayigabanyaho gakeya ariko ibyo ntabwo yigeze abikora urumva ko ntabwo ari impuhwe rero ikibazo cyo kwimura umusoro w'ubutaka akawushyira ku ruhande akawuhagarika akawigijeho gatoya ni ugutinya ikibazo cya umuntu yabyita gukira uburakari bw'abaturage revolte populaire kubera ko ntamerewe neza hanze n'imbere mu gihugu ntibimeze neza ibintu birashyushye ibintu biramushyuhanye aravuga ati sinshaka kongera ibibazo mu bindi ariko ntimukeke ko ari impuhwe zabiteye Kagame nta muntu agira iyo agira impuhwe nababwiye ko ari ibibazo byinshi iyo agira impuhwe aba yarahaye n'abaturage agapfukamunwa kigahenda cyane ariko nta kugeza baka urumva ariko ntabwo ari ikibazo cy'impuhwe ikibazo ni ugutinya ingaruka z'umusoro w'ubutaka ku butegetsi bwe niko bimeze ntiyagira ikindi kintu mutekereza impuhwe uriya muntu nta muntu agira muramuzi ni ugutekereza ni ubwoba yagize avuga ati umusoro w'ubutaka uraje wongera ibibazo mu bindi mfite ibibazo hanze y'igihugu mu mahanga mfite ibibazo mu rwanda biranshyuhanye naho ngaho ikibazo kiri reka ndekere aho ngaho Jean Pierre ijambo ni ryawe
ya urakoze cyane ni ikibazo gikomeye ariko rero buriya ntabwo hariya ubutegetsi bugeze rega ni nka buri ku manga ku muteremuko ntabwo wavuga ngo yenda ngo igihugu hari abajya bavuga ngo igihugu ngo gifite umutekano ngo turatekanye mu by'ukuri umuntu wabona wa mugani yaramutse ari kuvuga nk'uko yenda nta bineza wari uvuze iyo abona yenda bamutunze mikoro ari nko kuvuga abavuga ati ngiye mfite umutekano n'abandi bose nyine birumvikana ariko hari n'ababa bafashe hari n'ababa baburiye irengero hari ababa biyahuye bare bavuga ngo biyahuye kandi babishe hari ababa imirambo yabonetse mu migezi ibyo ntabwo babitekerezaho ngo bavuge bati barebe niba abantu bari kubura baburirwa irengero abandi bakumva ngo bimanitse mu ntuza ngo biyahuye ntihagire ubaza kandi ari abayobozi ibyo ni ibibazo byihutirwa baba bakwiye gukemura mbere na mbere abantu rero bavuga bati dufite umutekano ariko umutekano wa mbere ntabwo ari uko amasasa aba atari kuvuga uretse ko nawe wenda nayo ajya avuga ariko buri umutekano wa mbere ni uw'umuturage hahandi umuturage arya akaryama akajya ku kazi ke yaba ucuruza agacuruza yaba ufite akazi ko mu biro kakajyamo nta kibazo hanyuma nta kwangirizwa umuhinzi agahinga uworora korora donc umukanisha akajya gukanisha agataha neza ku neza ye mbese bugacyagenda uwo aba yanakoze akinjiza n'umusoro birumvikana ni kwa utanga kandi utanga yishimye kubera yuko ari production ari umusoro uvuye muri product y'ibyo yashoboye gusarura ariko niba mu by'ukuri abyuka akajya mu kazi akaba azi yuko nataha nimugoroba ashobora kuza guhura na polisi ikajya kumuraza hariya muri stade niba se ari butahe azi yuko atari bubone imodoka imucyura akaba azi yuko nakubita na polisi akavuga ngo nta gapfukamunwa yambaye bakamujyana kumuraza muri polisi ejo urumva ko ejo cyangwa ejo bundi kugira ngo abyuke yizere akazi kuko kazaba kameze neza ni ikibazo ubwo rero urumva hari igihombo kinini cyane ikindi gihombo cya kabiri ni nk'ukuntu nka buriya nk'uyu madame idamange ahagurutse akavuga ati ibintu biri kugenda neza uriya muntu yarivugiye ati njye ntabwo ndi muri politiki nta niyo nigeze atari ko ibyo mbona ahangaha birandenze urumva ahagurukije abantu uravuze uti ntiwaruzi ko yagira abantu ibihumbi bitanu ibihumbi bingahe kwigaragambya hari nababona biriya byo kubigaragambya kuri media kuri ma YouTube bakumva ko ari ibintu biba byoroshye ariko ntibamenye ko abari abantu abayahagurukije babara abari umuntu tarusanzwe muri politiki utanashaka n'ubutegetsi rwose ariko akavuga ati akarengane karahari aba bantu babari hanze baba bari kuri za YouTube habahe bakigaragambya bamenye ko ari nabo bohereza amafaranga mu gihugu kandi bafite imiryango yabo mu gihugu benshi ariko mu gihugu bazi neza yuko badashobora kubikora badashobora kuvuga iyo ufashe rero abantu 5000 no kuvuga ko buri muntu yena niyo wamuha umuryango w'abantu bane mu gihugu yashobora kohereza yenda nta ubizi yenda nk'amadolari 300 ku mwaka uri wese amwoherereza 300 urumva igihugu kiba kirimo kirahomba waruvuze uti afite ibibazo ariko ibibazo birenteri na byinshi cyane kurusha ibyo tubona urumva igihugu kirimo kirahomba abene igihugu bwacyo bagomba kugiteza imbere nta nicyo basabye leta hanyuma kigahomba n'umubano w'ibihugu umubano mpuzamahanga nawo wari ubivuze ko umeze nabi ibihugu kubera ibibazo leta Kagame ari gutera ibihugu byinshi ibyari bisanzwe bibashyigikira ibyari bisanzwe bihaye inkunga biri kwibaza icyo bigiye uko bigiye kubikora donc ibihugu baturanye ibyo ni twibanire byo murabizi nta modoka nta zakamyo zavaga zajyaga i Kampala na Kenya n'izituruka i Burundi n'izivi Burundi urabona ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma ikindi kibazo gikomeye hariya nuko abaturage batari kubibona ntago bari kubibona ngo buri wese ateganye icyo agomba gukora hari abari kubabeshya bati twe turakomeye dufite umutekano urabona president ya ngo bajya muri Kongo bajya kumva ngo bishe ngo kapiteni runaka bya wibumva ngo bishe umuntu we muri FDL nkibaza ariko sabo bantu bahora babica ntibashireyo FDL ntirangira ngo nguwo bishe ngo ni kapiteni runaka ngo ni kapiteni ubwo abaturage mu gihugu bakibwira ngo ubutegetsi bwacu ngo nyakubaha wacu ngo ari gukora akazi ngo kwa turindiye umutekano ariko aho siho umutekano uri umutekano ntabwo ari uko bishe abantu umutekano ntabwo ari uko nta mbunda zaturise ku musozi umutekano ni ukureba icyo abaturage bakeneye nicyo kintu kibanze ibyo bintu rero barabyirengagiza iyo hajeho rero nk'icyo kintu cy'umusoro w'ubutaka umusoro w'ubutaka kera ntabwo umusoro w'ubutaka wabagaho ntabwo aricyo cyatumye yenda amajyambere atagera mu Rwanda da nk'andi hose ntabwo aricyo ikibazo cy'umusoro w'ubutaka ni ikintu gishyashya cyazanywe na FPR ariko ku buryo bwo kugira ngo bashyire bakame abaturage kandi babakama ntacyo babahaye urumva ni nkuko kubutaga buri inka ukavuga ngo uzajya gukama buri munsi kandi uzi neza ko nta bwatsi wigeze uyiha yiriwe nk'umukiraro gusa wazajya gukama iki rero icyo bari basigaranye ni ubutaka nta kindi kintu bafite urumva nta business iri gukora ngo igende abenshi bagiye bihungira abari basanzwe ari abacuruzi abari bafite amaproje ntago bari gukora noneho igisigaye ni ubutaka kandi nabwo baraza kubwira abaturage ngo basore ubutaka mu by'ukuri ntacyo buri kweza icyo bagakuye mu butaka nabo ntikibatunze ntago gitunze umuryango urugo urugo rwose mu muryango ubwo rero ni ukuvuga ngo ayo mafaranga y'ubutaka mu by'ukuri yo kwishyurira ubutaka ntayo bafite kubera yuko nabo ubwabo ntibihagije ubwo se urumva umuturage ari hehe ibyo bintu bagombye kubira bakamenya ko ari umutekano wa mbere uri umutekano ugomba no kuba mu nda kwanza umuntu akumva ko yariye ameze neza ejo akajya mu kazi akishyura n'umusoro nta kibazo afite ariko niba bari kubishyiramo ingufu kandi bakemura ibibazo abaturage bafite ubwo urumva ni leta ubwayo iri kwisenya rwose nta n'uyitijije umuhoro ubwo ni ukuvuga ngo ubwayo irimo irisenya ubwo rero Habineza nanjye hari igihe numvise avuga uriya wa Green Party mu by'ukuri usanga ibibazo nabyo bimuremereye bimurenze kandi ntashobora no kubikemura birumvikana nubwo n'ubundi atari opposition ngo ayibwize ijana ku ijana ariko hari ibyo agerageza kuvuga ariko ntibabikemura nka buriya hari ikintu yavuze ati bakureho umusoro baramubwira bati se amafaranga yagiraga yatangwaga uragira ngo azava hehe kandi Habineza ntabwo ari ushinzwe kumenya aho amafaranga ava ya guverinoma yagombye gushaka ahandi hantu yaba aho babikije yaba muri mu mabanke cyangwa hehe bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo ariko abaturage bakagira umutekano wabo ngewe n'icyo mbona hari yabirengagije n'iriya leta yakomeje kwirengagiza kuva na kera ntabwo yigeze yita ku muturage umuturage niwe base ya byose ni icyo bakora cyose ko byagenda kose kandi umuturage yakize na leta ibikize ibyo ro ntago bigeze babyitaho ahubwo bigwizaho umutungo umusoro w'ubutaka twe muri RNC ntago ntekereza ko ari ikintu twatindaho kuko ugomba kuvaho byanze bikunze ntaho wigeze kandi si wowe watumye igihugu gikenda kuva na kera igihugu cyacu ntago cyari kibayeho nabi cyane kurusha ibindi byo mu mwaka ya karere ku buryo ngo ushyizeho umusoro w'ubutaka w'abaturage ngo niho ngo warushaho ngo gutera imbere hari ibintu bari barihaye ngo bari mu muvuduko mwigeze mwumva bavuga ngo bari mu muvuduko ngo muvuduko igihugu cyacu kigenderaho ngo ibikindi bicyo kibazo ariko umuvuduko igihugu kivuduka kijya hehe ko kidateze kwimuka ngo kiyongereho na metero ebyiri ko kidateze kuvuduka ngo kibe nibura nk'ibihugu byateye imbere nka za Suisse cyangwa ibindi bihugu yenda bitoya ariko bikize uwo muvuduko rero ngo igihugu cyabo kiriho hari igihe bikurebuka kuyobera ngo niko ngo leta ngo ibishaka ngo niko umukuru w'igihugu abishaka ngo udakoze iki ngiki ngo waba uri gusubiza umuvuduko w'igihugu inyuma ibintu nyine babapfundikiranya byo kubeshya by'amanyanga ukibaza bikakuyobera ariko ntibamenye ko baba barimo bibeshya baribeshya cyane kubera yuko byanze bikunze iyo umuturage atameze neza ingaruka ziragaragara ku gihugu iyo ukoresheje biriya byo gutekinika nabyo bigere aho bikagaragara ko watekinitse hanyuma ingaruka zigaruka ku muturage birumvikana ariko umuturage ntashobora donc leta ntishobora gukira n'umuturage akeri ibyo ngibyo ingero zo ni nyinshi ntago twakwirirwa tuzisubiraho rero ikibazo cy'umusoro w'ubutaka iri ya leta ahubwo uretse no kuba yivuze ngo kiracyariho anje numva ahubwo urumva ni bavuze ko ari umwaka ngo kubera uyu mwaka urumva n'undi mwaka uri hafi kuza gusa umwaka na mezi angahe asigaye ngo undi mwaka uza nubwo bavuze ngo babaye bagenda bagishyize iruhande bagabanyije gahoro ngo bakerekere uko cyari kimeze ngo amafaranga bayerekere uko yari ameze mu myaka yashize ariko n'uyu mwaka ni hahandi undi ugiye kuza nta gihe kirashira urumva ni nk'amezi ane atanu asigaye uyu mwaka tukaba uri twenda kuwurangiza ubwo rero niyo bavuga ngo bazasubiza ku iki giciro bari bagennye aho ngo hagati ya zeru na 300 ni hahandi urumva biri hafi cyane kandi birumvikana ko hari n'uzaba ataratanga uyu nguyu n'ubundi bari bavuze ntago ahubwo bagakwiye kuwukuraho burundu uyu mwaka hanyuma bakazareba niba umwaka utaha barekeraho ntibongere gusoresha abaturage ubutaka njyewe imisoro narinzi ntago yari myinshi kuva kera ariko nizeye ko biriya bintu FPR yavugaga ko bije kubohora igihugu ahubwo ikaba yarushijeho kukiboha ubwo n'abaturage batemera gutaka kandi bababaye urumva ni ukurushaho kubadanangira umusoro w'ubutaka nkatwe muri RNC ngenda nabo dukorana bose nizere ko atari ikintu rwose dushobora kwirirwa tunatindaho uretse kugikuraho umuturage akabaho ashobora gusorera yenda ibicuruzwa yacuruje ariko nabwo yungutse ubundi umuntu asora ku nyungu z'ibintu yungutse none se waba ubutaka bwabura aho ngaho nta n'ikintu wabuhinzemo waba ubusorera ngo kubera iki ko n'ibyayi ngo bagiye bahinga ni ibya leta leta rero ahubwo niyo yari ikwiye guha abaturage amafaranga y'ubuntu kubera yuko hari abo yambuye ubutaka ihingamo ibyo bintu by'ibyayi ngo hari aho bagiye bahinga indabo no mu bishanga ibyo twarabivuze kuva na kera tuvuga ukuntu bagiye bambura abaturage ibishanga none z'umuturage uramwaka amafaranga ngo ayavane hehe leta yari ikwiye ahubwo guha abantu amafaranga kugira ngo bashobore kubaho niba itemeye ko babaho ubwo ni ukuvuga ngo ni leta itagira abantu ni leta yica abantu ari byo yenda tumaze iminsi tunabona nkaba numva rero hari ikibazo gikomeye ariko byanze bikunze tugomba gukomeza guharanira kugira ngo abaturage bagarukane uburenganzira bwabo ntabwo ari damange wenyine uri kuvuga hari igihe hazaba benshi barushijeho n'abariya abantu bo muri banyahe wabonye ko nabo atari abantu bari kurengana kandi bagomba guharanira ibintu byabo bagomba kumenya yuko itegeko nshinga igihugu kiba cyarasinyiye ni ibintu rusange ntabwo biba ari hagati y'abaturage na leta gusa bijya muri oni ikaba izi neza yuko icyo gihugu kigomba kuryubahiriza igihe umuturage arenganye akaba yashobora kwivugira nibyo njye numva nabivuga tugakomeza ariko tugaharanira ko bishoboka kandi byose biraza neza kandi mu gihe cya vuba
urakoze Jean Pierre aha waruvuze muri banyahe umuntu yabaza abadepite bavuga ngo umutungo w'umuntu ni ntavogerwa ngo icyo umuntu kigomba kugumya kubike ubwo niba wabivuga nuko wabyemera ko kandi biri mu itegeko nshinga kuki iyo ngingo yo muri constitution cyangwa mu itegeko nshinga batangiye kuyikoresha muri banyahe ngo barenganure abantu baho ubwo nuvuga ko iriya ngingo yo itabarenganura iyo kuvuga ngo umutungo w'umuntu ntavogerwa iyo kwari abasenateri bafite ubutegetsi bukomeye bafite ububasha iyo icyo kintu bakizana bakajya muri banyanya bakavuga bati aba bantu ingingo ishobora kubarenganura kuki baruciye bakarumira iyo ngingo ntibayikoreshe muri banyanya kugira ngo abantu babo barenganuke ugaho umva ko ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga muri aka kanya ngaruka ho umuntu yanagaya inteko ishinga amategeko berekana ko ntane ku hari mbega turavuga ati hari vacuum hari vide politique hari hari muri cyo gihugu mbega abantu bagombye kuvugira abaturage ntibakora inzego ntizikora ntazi hari nizo mpamvu ubona abaturage bahaguruka bakivugira bikateraka rwaserera bikagira gute bakavuga ngo nabantu binzaduka numvaga igihe ko mukivuga ngo nabantu ngo binzaduka nka bayidamanje bo ntaga abantu binzaduka biterwa nuko ibibazo biza bikabora bakaburu bibaza ugasanga nta bategetsi bahari umuntu akarengana akabura umurenganura none abantu bagafata initiative yo guhaguruka kugira ngo bivugire barengana wenda barengana bavugira abandi barengana n'iki byose kubera ko ntanze ngo zari zo gutabara abantu ntanze ngo zari zo kuvugira abantu zo kurenganura abantu ntazihari ntabwo wabona wutakira abantu umuntu barya bavuga ati nanditse amabarwa mu nzego zose zibaho zo mu Rwanda n'abandike nta n'umugize nsubiza urumva nabuze umuntu ndenganura umva rero impamvu abantu bahaguruka noneho ahangaha rero bikatwibutsa kiriya kibazo cya cy'umusoro w'ubutakaho babwiraga abadepite bo mu Rwanda babwiraga Habineza ngo ntabwo umusoro w'ubutaka wavaho cyangwa se ngo bawugabanye ngo kerekanwe abanje kuberekaho ngo amafaranga azava ubwo tufate ko nako bimeze ndayeri mvuge ko inteko y'u Rwanda inteko ishinga amategeko itari ishyigikiye yuko umusoro umusoro w'ubutaka uriya mushyashya kwa uvaho donc uwo musoro ugomba kwiyongera nkuko byari byateganijwe ugomba kugumaho niko bimeze kandi mwibuke abantu baratatse hirya y'ino mu gihugu abantu barataka hanze mu opposition nako turi abantu bose barataka bati umusoro w'ubutaka uratwishe uraturangije n'umuntu warutu baratugoye none bagiye kongera turapfuye turashize ariko inteko yo iti ugomba kubaho kubera ko ntari twaba n'amafaranga mu byumve neza ko nibyo babwiye Habineza none Kagame arahuhagaritse impamvu se bawushyikiraga uwo musoro nuko bari bazi ko Kagame ashaka we awushaka azawushyiraho kuko bazi ko akeneye amafaranga azagenda akabisinya byanze bikunze uzatambuka iryo tegeko ry'umusoro uzatambuka byanze bikunze nizo mpamvu aba badepite wene nabo basenateri bose bawushyigikiye none Kagame arawuhagaritse ntabwo akavanya awigijeyo ariko byerekana ko icyo kintu uwo musoro bongereye cyane ukabije bigaragara ko urenganya abaturage inteko y'u Rwanda inteko abadepite bo mu nteko ishinga amategeko uwo musoro bari bawushyigikiye umva ni ibintu biteye isoni kubona abantu bagombye gutabariza rubanda akari bagomba kuvugira rubanda bakabatabariza bati abantu baragwa umusoro bamaze ahubwo nimuvaneho ahubwo niwo ushyigikiye numva ko ni ibintu biteye isoni bireka ko nta buyobozi dufite mushatse mwabyihorera hari vacuum hari vide ihari ushatse ya buri wese yafata initiative agahaguruka akarwanira demokarasi gutegereza ngo abantu bazakuvugira bazajya gute ntaho bizakunda kubera ko buri aba butegetsi na ziriya nzego ziri mu Rwanda ntago zikora ntimuzibeshye ntago zikora kandi ikintu cyoroshye kubona umusoro ushaka kumara abaturage abadepite bawushyigikira ugomba kubaho ngo ko ntahandi hantu bahava amafaranga mu byumve neza noneho reka tujye ku yindi ngingo tushaka kuganira ni information ni nuko ministre Ndagijimana ni ibintu nsoba muri bwiza komu ariko twabyumvise no muri za YouTube ahandi ministre ni inkuru yo muri bwiza komu ngo ministre Ndagijimana yavuze ko Rwanda ya itunguka gusa ngo igira uruhare mu iterambere ngo Rwanda ya irahomba ngo ariko ngo ifite akamaro irahomba ariko ifite akamaro nibyo yavuga ga mfite ifite Rwanda akamaro n'ubwo ihomba bwose ihomba ngahe ntabwo yivuze ibi bintu ntabwo turi bufitindeho ni ngingo ngufi cyane twayiganayeho kenshi twerekana ko Rwanda ya ari babyita mwikira ari urwabayanga leta igenda imana amafaranga itwika amafaranga ihomba nk'ubungubu mwibuka ko umwaka ushize bari bayihaye miliyari 122 ngo bayihaye miliyari 145 ubu noneho izo miliyari 145 bajugunyemo ni ukujugunya kwa kubera ko ni ikintu gihomba bajugunyemo ni amafaranga arutabije y'ubuhinzi nkuko nabibabwiye kubona ikintu gihombye igihugu amafaranga ikintu ryose mbibutse nubwo imibare igihombo cya Rwanda yabanze kukivuga bavuga ngo irahomba gusa ariko ntibavuge ihomba ngahe bakano kubivuga muri bukaya mibare yavuye muri Banki Mondiale twashakiwe na Himbara atubwira ko ifite umwenda wa miliyoni 890 hafi miliyoni 900 z'amadolari ubwo ni mubare nka miliyari 900 z'amafaranga y'u Rwanda umwenda Rwanda yayiberemo leta n'abandi bantu bose umwenda wa miliyari 900 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda no amadolari miliyoni 900 cyangwa se miliyari 900 z'amafaranga y'u Rwanda umwenda yanze kuvuga ariko umwenda barawushake turawuzi Kimbara yadushakira tubwira utubwiye rero ni kibazo gikomeye ikindi kinababaje nuko ibi bintu byimyenda uko ikompanyi ihomba ntabwo ari twagomba kwibwirwa n'umugenzuzi w'imari ya leta nicyo abereyeho nuko akontrola ibindi bigo byose akagenda akajyayo bakamureka gatambuka akareba imibare yako imaze akaza akabitangariza ariko barabimwinye nta musho nta umugenzuzi w'imari ya leta ntashaka gukandagirayo nawe abategereje imibare ya Himbara nabandi badepite n'abasenateri bose bamenya ko Rwanda yayihomba ariko Himbara asohoye imibare Rwanda ubwaru imibare barayihisha na buriya shobora kuba ari isoni kubera ko byagiye hanze imibare ikava muri Banki Mondiale n'iki byose bakabura nta kundi kuntu bazabigenza batazagumya kwihisha cyane cyane ko n'ibyerekezo bamwe batangiye kwifungira hirya no hino Rwanda yatangiye gufungirwa ibyerekezo hirya no hino ifite crise ikomeye cyane bakabona ko nta kundi kuntu bazagumya kwihisha bapfa kubivuga ariko urumva ko birababaje kubona abayobozi bo mu Rwanda bategereza ko Himbara abaha imibare ariho bamenyera mu nyandiko za Himbara ariho bamenyera ko isosiyete yo mu Rwanda ihomba n'ikihombya n'amafaranga ihomba yariyo Rwanda dushobora kubitangaza ubwabyo kandi ufite umugenzuzi w'imari ya leta n'ibintu biteye ubwoba reka ndekera aho ngaho indi ngingo tuganiraho ndagwiza mu kanya uyiganireho ubwitekerezo cyawe mu kanya Jean Pierre ni inkuru ivuga ukuntu abantu bo muri Rwamagana ngo banywa amazi mabi cyane icyo gihe ni inkuru nayirebye nsanga iteye ubwoba numva umuntu yagomba kwiganiraho ni abantu bavuga ko ngo banywa amazi mabi cyane ariko nta nayigeraho iyi nkuru Rwanda rwanditse inkuru ivuga ngo isosiyete y'Ubugande ngo yahombye amafaranga menshi ngo Uganda ngo airlines ngo yahombye Uganda ngo ni gihe komu cyanditse ngo Uganda airlines ngo yahombye akayabo ka miliyari amashiringi miliyari 102 ngo mu mwaka wa mbere ni gute rero bajya kumenya kumenya amafaranga izi indege zo mu bindi bihugu zahombye kandi twe tutazi n'amafaranga Rwanda yo mu Rwanda ihomba ibyo bintu babivanaye kujya gutangaza ibihombo byo mu bindi bihugu batarabasha gutangaza ibyo mu gihugu imbere niba no mu Rwanda no mu Uganda nibura bapfa gutangaza ibihombo abaturage bakabimenya ariko mu Rwanda nyuma y'imyaka ishyano ryose niho batangira kuvuga ko Rwanda ihomba kandi nabwo ntibanavuze n'amafaranga ihomba ukwangana urumva niba n'abandi bapfa gutangaza imibare yabo mbona no reka tujye kuri iyo nkuru y'Urwamagana ndagira vuba kubera ko nta gihe dushigaje ni gito cyane inkuru y'Urwamagana iravuga ngo babangamiwe no kutagira amazi meza yo gutekesha no kunywa abo bantu ngo batekesha amazi mabi basanga amazi yapfiriyemo imbwa amazi yabo ni amazi ngo yo mu miferege ngo iyo bayatekeje umuceri usanga wabaye umuhondo ngo wahinduye ibara wumva ko no kuyoga no kuyamesheje wumva ntabwo bikunda ni ibintu bikomeye cyane ahangaha rero umuntu akaba yanavuga ko amazi ngo yabo ngo ni nk'ingarane urebye n'amazi yo mu ngarane ngo batera inzoka n'ibiki byose bakaba batakambira leta yuko babaha amazi meza kuko ngo basanga n'imbwa zajemo zigapfiramo banifotoje bari kuyanywa yewe amazi bayakandagiyemo ari gutemba mu kintu cy'ingarane bari kuyanywa ukabona ni ibintu biteye ubwoba aya mazi rero ashobora kugira ibindi bibazo wenda tuzaganiraho mu bigano byacu bya bikurikiraho kubera ko murabona mu Rwanda haje ikintu cyitwa gukoresha amafumbire ahantu hose no gukoresha imiti yica udukoko ahantu hose kandi akenshi iyi miti n'aya mafumbire bayikoresha mu bibaya ahantu hari amazi ibyo ndabibabwira ko nakoze mu miceri ndabizi rero iriya miti n'ariya mafumbire akenshi byose bishobora buriya ntabwo byose ntabwo ibihingwa bikoresha iriya miti n'ariya mafumbire iriya miti yica udukoko ushobora kuyibona mu mazi atemba ava muri ibyo bihingwa haba mu bigori haba mu miceri haba muki ibyo bihingwa byose wateye wateye imiti y'icyo dukoko wafumbiye ayo mazi avamo bakagomya amanuka epfo mu mubande epfo ushobora ugiye ayo mazi ukayafata ukayasuzuma muri laboratwari ushobora gusangamo ayo mafumbire niyo miti ushobora kubisangamo ibyo ngibyo nge byaniraga ubwoba iyo nabonaga imiti amazi avuye mu miceri asubira mu migende akamanuka epfo ugasanga inka ziri kuyanywa abana barimo kuyanywa abantu barimo kuyavoma kandi ari amazi yavuye mu miceri ahantu hatewe imiti y'udukoko ahantu havuyemo amafumbire ukabona ni ikibazo gikomeye kandi nababwira ko iyo mbivuze kubera ko mu Rwanda hirya no hino ikintu bita gukoresha ifumbire ni ikintu bakoresha kenshi gukoresha imiti y'udukoko bayikoresha kenshi ndetse ubona ko wa promoting avuga ati gukoresha ifumbire nyinshi ni byiza kugira ngo umusoro wiyongere ibyo nibyo ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo amazi azava mu aho ngaho imyaka ihingwa hatewe amazi azatemba avaho iyo myaka yatewe udukoko twica nako imiti y'ica udukoko akabamo ifumbire aya mazi aramanuka ihene zikayanywa abana bakayoga abana bakayavoma n'iki byose inka zikayanywa nababwira ko ibi bintu bibi cyane kubera ko murabona ko nk'iyo bagiye iyo bakoresha iriya miti y'ifumbire muzi ko ari ibintu bagomba kwipfuka mu mazuru kugira ngo batayihumeka kubera ko akenshi iriya miti yonona umwijima umwijima cyane cyane ica umwijima abantu bakora muri iriya miti y'ica udukoko akenshi batitonze bashobora kurwara umwijima kenshi urumva ko iyo miti kubera ko bayikora umwaka ku wundi igihembwe ku kindi bahora bashyiramo abantu niba bagenda bavoma ayo mazi aturuka aho hantu muri iyo mirima iterwamo iyo miti n'ayo mafumbire urumva ko abo bantu bashobora kuzagira ingaruka z'ubuzima kuko impamvu mbivuze ni kuko ntago ari ahantu hamwe bibera ni ahantu mu Rwanda hose bibera mu miceri aho bahinga indabo aho bahinga ibishyimbo ahinga ibiki byose kuko ikintu kitwa gukoresha ifumbire no gukoresha umuti imiti y'ica udukoko ni ikintu kigezweho bakoresha urumva ko bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu urumva ko mbyibukijwe n'uko bari abantu bari kuvuga bati hariya barahinga tunywa amazi avuye mu mirima mirima barimo ashobora gusangamo donc iyo miti y'ica udukoko ushobora kuyisanga muri ariya mazi bari kunywa hariya urumva ko ni ikibazo gikomeye leta ikwiye kwitaho kubera ko buriya buhinzi buhita intensive bukoresha amafumbire bukoresha imiti y'ica udukoko ni ubuhinzi bushobora kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage kubera ko ayo mazi avuye muri iyo mirima barayanywa nta mazi meza bafite asukuye ngo bavuge bati ari amazi nimuyirinde muyareke mwumuyi kuko avuye ahantu habi cyane avuye ahantu hatewe imiti hagiyemo amafumbire n'iki byose muyareke mwumwe amazi meza amazi ntabwo bafite abaturage bakayavoma barakayanywa amatungo akayanywa n'iki byose urumva ni ikibazo gikomeye cyane umuntu akwiye guhagurukira wenda tuzagira igihe cyo kuganira kuri iyo suje reka mbe mbihoreye noneho mpe Jean Pierre ijambo atanga igitekerezo cye cyanyuma nasezere turangize ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze Edouard nge ndumva mbese mvuze gatoya kuri kubyerekeranye na Rwanda ya ndumva ari ikintu twagombye kuvugaho yenda ariko twakomeje kukivugaho twazanavugaho n'igihe gitaha ibi bya Rwanda ya nge hari ahantu igeze gusoma bavuga yuko ahubwo igomba kuba Katari ishaka kuyigura cyangwa yayiguze ibintu nk'ibyo hari ahantu igeze kubisoma ariko sinabikurikiranye neza ariko birahari impamvu mbivuze ni uko ubundi iyo ufite indege uretse n'indege n'imodoka ntabwo ushobora kugura imodoka nta muhanda ufite indege nazo urabizi ko iriya Rwanda ya imaze ubwabyo kuba u Rwanda rudafitanye umubano mwiza n'ibihugu baturanye urumva mu by'ukuri ntabwo indege izaguruka mu birere by'ahantu batumvikana imihanda ni ukuvuga ko imihanda ya Rwanda ya nayo imaze no gusibama ahubwo ikihutirwa icy'ingenzi nk'uko nari nabibonye mu iyo nkuru ntabwo nayisomye ngo nibuke neza ariko nabonye bavuga ko Katari igiye kuyigura ubwo urumva ko ari ikibazo ntushobora gutunga indege rero ntacyo yinjiza kandi indege zirahombya ntabwo ari ikintu cyoroshye ku gihugu gikennye nk'u Rwanda ngo gitunge indege muzajya mubona izi za British Airways leta ishyiraho amafaranga menshi za Lufthansa zose ni amafaranga za KLM buriya n'ibihugu bikize ntabwo ushobora nk'igihugu nk'u Rwanda gutunge ni indege bavuga ko imaze kugira indege 12 niba zarakoraga zose ariko ntabwo bishoboka ko ushobora gutungira indege nta income ufite yindi utungwa na utungwa n'ibihugu by'amahanga biguhinguzanyo n'imfashanyo bigukurira bibakuriraho donc umwenda buri mwaka kugira ngo bashobore gutunga abaturage kandi abaturage kwavuze ko batarya. So ibyo rero ni kuri Rwanda yaho ni catastrophe kubera ko dufite ikibazo kindi nk'uburezi. Uburezi uziko ikintu cyatumye bubureme hanini nuko nta mafaranga bashyiramo. Aha rero wari uvuze ikintu cyitwa kubura amazi abo bantu b'irwamagana. Banyarwanda banyarwandakazi iyo FPR cyangwa bambari bayo bajya hariya ukumva barimo bararirimba ngo RNC ngo umutwe w'iterabwoba ngo Kayumba Nyamwasa ibintu nk'ibyo. Mumbwire ibyo bintu aho bihuriye no guha abaturage amazi cyangwa se gushaka amashuri ngo abana bige. Niba leta idashobora guha abaturage amazi, aya mazi ayangaya tubona. Donc na leta ibiriho. Amazi ni ubuzima. Nubwo waba utarishobora kunywa amazi, nubwo waba wari ukeneye gukaraba, nubwo waba wari ukeneye gufura, ukeneye kugira gute, ibi amazi leta idashobora gutanga amazi muravugira ngo ibahe kindi kikoko. Nta kintu nge mbona iriya leta ishobora guha abaturage mu gihe cyose abaturage bakinywa biriya biroho by'amazi. Urabivuze ko iriya miti basigaye bakoresha muri iki gihe ishobora kugira ingaruka ko igenda itembera mu migezi. Buriya mu minsi ya kera hambere abantu nubwo nabyo bitari shyashya kugira ngo abantu banywe ariya amazi atemba mu migezi, ariko nibura ziriya produit ziva mu mafertilizer mwaya mafumbire mwiriya miti batera byari bitaraba byinshi cyane. Abantu bahingaga ibihingwa byinshi bakoresheje ifumbire isanzwe cyangwa se hamwe ntibanashyiremo ifumbire, ariko atari ifumbire iyi ngiyi iva mu nganda. Ubu rero ni ibintu bikomeye. Mu minsi ishize ngira ngo twagiye tunabona abana Edouard abana ku mashuri bagiye nko kwiga ari bazima bagataha batagenda bafite ukuntu amaguru yahinamiranye batagenda batavaho bari mbese ari ukugenda bahinyagurika. Hari ahandi biherutse kuba mu iyi minsi ya vuba, kandi n'ubundi tugenda tubibona buri mwaka tubona ku mashuri abana bamerewe nabi rwose batagenda barwaye indwara itazwi, hari abandi bagendaga basimbagurika nk'ibikeri. Ibyo ni ingaruka z'ibi bintu ntayo mazi birirwa banywa, kandi mu by'ukuri ntibazi izo produits chimiques uburyo zagiyemo. Birumvikana biba biri mu butaka bikagenda bishoka iyo imvura iguye n'inkako kanya. Uziko hari hagwa imvura nyinshi cyane irindimura n'ibiri ku misozi n'ibiri mu butaka yasuri igahita ijya mu migezi, umuturage uri hepfo akagubugacya yabinyweye. Ubwo rero na kera ntabwo byari byiza kuko bagiraga inzoka, habagaho inzoka zo mu nda abana cyangwa n'abantu bakuru ugasanga bararwara inzoka zihoraho, kandi yenda atari n'ibyo bya produits chimiques bitari byaza. Ubu rero urumva n'ingaruka ndende cyane. Ariko icy'ingenzi nongera nsubiremo, abaturage b'abanyarwanda bagomba gukanguka. Biriya byo kwirwa baririmba ngo bafite ababarwanya ngo bavuga leta nabi ngo bari mu muviduko y'iterambere, ibiriya bintu bagomba kubihagarika. Biriya ni ibintu by'abantu basa nkaho batajijutse batazi niyo bari. Bagomba kumenya yuko leta itashobora kubaha amazi niyo ntago ari leta. Urunzi no mu urazi ko no mu migi ahari amazi nayo barayongera. Nk'ubwo mu gihe cya COVID ntago bavuga batireka ahubwo igiciro tukigabanye, ahubwo baracyongera. None nabo bavoma inigezi. Urumva umuntu w'iki gihe ukinywa amazi yo mu handi inka zituma cyangwa ibindi bisimba byirirwa bigira, ni ibibazo bikomeye cyane. Ariko barangiza bakavuga ngo leta yacu, ngo leta y'ubumwe, ngo ibintu nk'ibyo bidafite epfo na ruguru. Umva ukumva rwose uribaza utese aba bantu bateye gute, ukakeka ko atari abantu. Ahubwo guta amazi ni ikintu cy'ingenzi. Niriya leta ntabwo ishobora kubaka Singapore itagira amazi, idashobora guha abaturage amazi. Reka be kuyagura ariko yabagezeho nibura meza bakwishyura, ariko bayabonye nibura. Ubu ngubu murumva twakora iki? Ni ibintu bigoye cyane. Twavuze yuko iri mu manga, iri mu manegeka. Twavuze yuko ivacuum itari kuyobora igihugu. Ibyo tuzakomeza tubivuge kugeza igihe izahirimira. Ariko icya mbere cy'ingenzi, abaturage nibo bagomba gukanguka bakamenya ko bari abantu bababeshya. Ibintu by'amagambo y'amareshya mugeni zumva bavuga ngo his excellence, njyewe ikintu ntazapfa mvuze ni ukwita Perezida Kagame his excellence, azambabarire si ukumwanga ariko si iki. Ariko ibintu yabereye mwakiriya gihugu vraiment ni ibintu biteye agahinda.
uwari wese yagombye kumva kugera ho muturage agenda yubitse umutwe atazi byarimo akumva ngo ari mu gihugu kitafite icyo kimumariye ni ibintu bibabaje cyane Edouard ariko bakomeje gutwumva kw'iki kiganiro imibereho mibi y'abaturage ni ikiganiro kizahoraho kandi twumva igihe abaturage batari ibuhora ari ibintu bishoboka ko twajya dukora n'ubushakashatsi bwinshi uretse ko byinshi yari ntibisaba n'ubushakashatsi buhambaye hari ibintu wibonera rwose ukumva birakurenze ukibaza utese aba bantu bakora bate babaho bate mu buhe buryo gusa ukumva ari abo gusabirwa nkaba numva rero nagushimira Edouard kugira ngo mbese iyi nkunga uba watanze cyangwa uyu mwanya uba wafashe kugira ngo utegure tugire icyo tubwira abantu kubera yuko burya umunyarwanda yaravuze ngo ukuri gushirira mu biganiro ngira ngo abawumva ibi tuba tuvuga ntago tubabeshye twahereye kera tuvuga ariko nabo bari kubyibonera yuko ibyo twavuze ubu noneho biri kugaragara kandi leta yagiye ibirenza amaso ntigire ikibikoraho niba aragomba kwikosora icyo gihe ubu ngubu biri kuyirengana niba tuvuga ngo ntiyikosoye hanyuma hakazamo n'iki cyorezo cya covid ntawuzi ejo niba nta yindi covid izabaho ntawuzi ikindi kizaza ubwo rero abaturage bagomba kumenya bati iyo umuhombye ikintu ku munsi ntimugire icyo mugikoraho kandi cyagaragaye tuvuge nk'igihugu nk'u Rwanda kigize umubano mubi n'igihugu nk'u Burundi cyangwa Uganda mwe abantu baracecetse ngo bizatungana ntibishoboka niba umunsi umwe burya leta amasaha 24 arahagije ngo ube bahombye ikintu kigaragara leta ni leta irebera miliyoni z'abantu kandi abo bantu baba bafite ibibazo bitandukanye urumva niyo mpamvu abaturage abagifite ingufu abagifite ubushobozi kuba babonye umuntu yaburi wirengero umusore nk'abahati abantu bakajya mu nzu bakaryama umuntu wo muri bamyahe akarara ataka nta hantu afite ho kurara undi akajya mu nzu akaryama mu bipangu ni ibibazo bikomeye nta kuntu bayizamange batazabaho rero batubabarira rwose ntabwo ari ukushora abaturage mu bintu bibi ariko bayizamange bazavuka ari benshi niyo icyo bazamukoza cyose ariko bamenye yuko bari gushyira abaturage mu mwobo ahantu habi kandi hatazamerera neza n'iriya leta bo muri make Edouard nagushimira ngashimira n'abadukurikiye twese bose n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma ubwo Serge na Chantal n'abandi bose nkaba nagira ngo ndangirize ahangaha murakoze ubwo naho ubutaha
urakoze Jean Pierre ko nawitabira ikiganiro cyacu wakoze cyane turawushimye ubwo tuzahorana ubutaha nangireho ndashima abadukurikiye ndangiza nagaruka gato kuri kiriya kibazo cya Rwanda Air muzi neza ko mu bintu byatumye abantu batayitabira ari ukubera amarozi ya FPR na DMI bagiye bashaka kurongeramo abantu noneho abantu bakayigendera kure bakajya bavuga bati reka da nzagenda muri kompanyi zindi reka sinayigeramo umwumva ko ibyo bintu byatumye nk'abantu bo mu karere benshi barahitinya ndabizi abarundi benshi barahitinya abanyarwanda benshi barahitinya nabo bashobora kugendamo urumva ko niba ufite kampanyi y'indege abantu b'abanyagihugu nabo muturanye bose bahitinya kubera ibyo bintu wazanye byo kugenda ushaka kuroga abantu no kugira gute kubarogera mu ndege yawe urumva ko ntabwo byatuma wunguka ikindi hari nigeze kubabwira ariko iriya ndege za Kagame zishobora kuba iyo zahagaze zitaguruka zishobora kuba zihomba makeya kurushaho naho iyo zigenda zigahomba menshi kurusha iyo zahagaze zitahaguru donko iyo zahagaze iyo zitakoze zahagaze gusa zihomba makeya kurusha iyo zakoze ibyo ngibyo nabyo birashoboka nkakeka ko rero wenda mu gihe cya covid-19 ahubwo ariho zahombye makeya kubera ko iyo zigurutse niho zihomba menshi noneho ikindi rero gikomeye ni ziriya dega Kagame yakoze ari amahano yakoze ajya gushimuta Rusesabagina murumva ko ari amahano yari kugira ingaruka cyane kuri Rwanda Air kubera ko yabikoze akoresheje indege noneho rero murabona ko ibyo gihe abantu barikanga murumva ko iyo indege zari nka sosiyete iri kuri buruse murumva ko ntuza akisiyo zayo guhita zishita cyane zihita zikubita hasi kubera ko kugira ngo igihugu kijye gushimuta umuntu gikoresheje indege wumva ko izo ndege zabo abantu bahita bagira ubwoba ko zigendamo wumva ko nayo ni fagiteri ikomeye ituma imwe mu bituma iriya kampanyi yabo yitwa Rwanda Air ibura abantu rimwe na rimwe ni amafuti yabo kuko ndizera ko nyuma ya biriya bintu bakoreye Rusesabagina byo kujya kumushimuta akoresha indege abantu benshi bazazira ndege za Rwanda Air bazazigendera kure kuko bazajya bibuka n'ibintu byagize ku isi yose ko u Rwanda rushimuta abantu rukoresheje indege abantu rero bazajya bazigendera kure bavuga bati reka ntege indiri ntawamenya aho iri bukujyana yakujyana donc bazigendere kurumva ko rero amafuti rimwe na rimwe yabo atuma ibintu byabo bitamarisha kwa bitagenda kwa reka ndekera ngaho abanyarwanda kazi mwadukurikiye turabashimye mwese imana ibafashe bari abasenateri nababwiye impamvu cyo kibazo nakizanye nuko baratubwira bati umutungo w'umuntu ntavogerwa ariko tuzi neza ko leta ya Rwanda yavogereye iyo principe y'umuntu iryo tegeko rivuga ko umutungo w'umuntu utavogerwa iryo tegeko bararikandagiye badushyiraho itegeko ry'ubutaka bambura abantu ibintu byabo bahunze mwabyumvise bavuga ngo ni imitungo yasizwe na ba nyirayo abantu babanyaye babura ibintu byabo bambura ibintu byabo ku mugaragaro abadepite baraho kandi aribo batubwira ngo umutungo w'umuntu ntavogerwa nta kintu bigeze bavuga haba muri 2013 haba bashyira iryo tegeko ngo ryambura abantu ibintu byabo bivuga ngo abantu ngo basize ibintu byabo ngo leta irabibambura ibyiyandikeho imitungo yasizwe na ba nyirayo ibyo bintu nta iryo tegeko ndivuga ngo umutungo w'umuntu avogerwa ntibarizanye ngo babangamire iyo tegeko baritambamire ejo bundi hashize imyaka itatu muri banyaye abaturage barira nabo imitungo yabo yaravogerewe na leta aba basenateri ntabwo bazanye iryo tegeko ngo rirengere bari abantu muri banyaye itegeko rivuga ko umutungo w'umuntu ari navogerwa abo basenateri bacu nta kigenda abasenateri ba Kagame nako nta kigenda rwose murumva ko bo baravuga ibintu bidahuye n'ukuri n'abantu bafite ubwoba biragaragara ko ukuri bakuzi ibyo batekereza nibyo ukuri barakuzi ariko ntibagukoresha bareka amategeko nka leta kuri ubutaka rikandamiza abantu byambura abanyarwanda ubutaka bwabo rigahita abantu muri banyahe bagatotezwa bakamurwa ibintu byabo n'abanyamahanga n'abantu mu Rwanda bahunze cyangwa se bagiye ku bundi buryo bakamurwa ibyabo ngo ni imitungo yasizwe na banyirayo ibyo bintu byose biragaragara ko abatipi bazi neza yuko niba bazi ko umutungo w'umuntu ari navogerwa ibyo bintu byose baba bazi ko ari bibi ibyo bikorwa abanyarwanda kuki iryo tegeko batarikoresha ngo barengere abanyarwanda batambamire n'amategeko mabi bayabangamire ye guhita ahubwo bagategereza imyaka 10 kujya kubivuga kandi nacyo bikimaze reka ndekera aho ngaho rero abanyarwanda kazi mwadukurikiye turabashimiye cyane Imana ibarinde tuzahorana ubutaha mugire amahoro y'Imana turabakunda cyane kuri radio itahu kandi kabageme duwari bategurira iki kiganiro akanakibagezaho Imana ibahire mwese.
Radio Itahu kai vugira Washington DC kuri uyu munsi rero twageza amahirwe yo kwakira Delphine Uwituze akaba ari umuyobozi wa Kizito Mihigo Fondation Kizito Mihigo pour la paix KMP tukaba rero twamutumiye kugira ngo tugire ibibazo bike tumubaza kubijyanye nibyo twatangaje abakunzi ba Radio Itahu kwa kubushakashatsi twagerageje gukora kubirebana n'urupfu rwa nyakwigendera nyine Kizito Mihigo reka rero tubanze tumushimire kandi tumuhe ikaze muri studio za Radio Itahuka. Delphine Uwituze turabashuje kandi tubaha ikaze muri studio za Radio Itahuka.
Urakoze cyane Axel nanjye ndagusuhuje mwakoze kunumira kuri radio yanyu.
Reka rero niba mubinyemereye ntangire mbabaza uko muri KMP mwakiriye ubusabe bw'imiryango igera hafi ku 37 yo hirya no hino ku isi. Imiryango yasabye ko Leta y'u Rwanda yakwemera akajya iperereza ryigenga ku birebana n'urupfu rwa nyakwigendera Kizito Mihigo. Nyuma y'umwaka n'amezi makeya iryo perereza ryakomeje gusabwa n'imiryango myinshi harimo iharanira uburenganzira bwa muntu ntabwo riratangira ntabwo riremera. Ndagira ngo rero mbabaze mwakiriye mute buriya busabe bw'imiryango igera hafi ku 37 ishishikariza Leta y'u Rwanda ko yakwemera akabaho iperereza ryigenga ku rupfu rwa nyakwigendera Kizito Mihigo.
Icyo navuga ku busabe bw'iriya miryango kugira ngo habeho iperereza ryigenga ni ikintu cyiza, ni ikintu natwe kidushishikaje kugira ngo turashaka kumenya havi huyu byo ku buri wese yivugira ibye buri wese avuga ibye habihawe kuri nyako kugaragare kugihagaragara abanyarwanda n'abandi bantu batuyisi batabagire bamenye ikishe koko kizito bamenye banamenye n'inzira y'umusaraba yatambukagamo kandi kinurano iyo ibihugu nkabiriya cyangwa imiryango yo mu bihugu bitandukanye nkiriya ihagurutse ikasinya ibwo busabe no kuvuga ngo hari byo ari maprezi bwa wabikoreye babona ko bagasanga binyuranye wenda mu bibonere yabo kabona binyuranye n'ibyatangajwe no kuvuga ngo rero ikindi nakongeraho ni bigaragaza ko audience ya Kizito ntago abanyarwanda gusa bakukiraga Kizito ubutumwa bwe no kuvuga ngo ubutumwa bwe bwageze kuri mwagiye mubibona ko nubundi yatangiye guhabwa ikombe internationale no kuvuga ngo ntago kitaruwo ari abanyarwanda gusa abantu bose baba baramukurikira bose babashe kumenya ibyo yakoraga ni ubutumwa yatangaga isi yose yaramukurikiraga ndumva ni ikintu cyiza cyane kwa murakoze.
Hano rero kuri radio itahuka mu gihe tugitegereje nyine ko leta y'u Rwanda yazemera ko hajyaho iperereza ryigenga ntabwo twebwe twicaye twakoze ibishoboka byose kugira ngo dukomeze gushakisha amakuru mu by'ukuri abantu baba bazi ku biba byarabaye kuri nyakwigendera Kizito Mihigo. Ayo makuru rero rimwe na rimwe abari amakuru ashobora guhungabanya amarangamutima y'abantu bamwe na bamwe cyane cyane ko Kizito Mihigo ni umuntu wakunzwe n'abantu benshi cyane nanjye ndimo akaba rero byari ngombwa ko tudakomeza kwicara gusa ngo turekeraho kandi koko tuzi ko urupfu rwe ari urupfu rudasobanutse. Twagerageje gukora ubushakashatsi, mu bushakashatsi twakoze harimo bimwe na bimwe twamenye bisa nk'ibidukura umutima ariko biba ngombwa ko tubibwira abakunzi ba radio itahuka n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo nabo bazafate umwanya babyigenzurire ndetse n'ababa bafite amakuru wenda atandukanye nayo twabonye bakazaka ijambo tukabaha ijambo bakatubwira nabo ibyo bazi. Muri aya makuru rero harimo ayo twabaje kubona avuga ko bamwe mu muryango wa Kizito Mihigo baba baragize uruhare mu kumutoteza harimo baramube. Nagira ngo mbabaze muri Fondation Kizito Mihigo pour la paix hari amakuru wenda mwaba mwarigeze mubona avuga ko abo baramuba Kizito Mihigo kuko hari igihe runaka baba baritambitse mu bikorwa by'i cyangwa se bakaba baragaragaje kutamwishimira cyangwa se kutishimira ibikorwa yakoraga ku buryo abantu bakeka ko kuko bashobora kuba barabagambaniye. Se hari amakuru ibyo mwamubifiteho?
Urakoze Karine Jabo. Icyo navuga kuri iryo perereza ryanyu mwatangiye ni byiza kuko gucukumbura kugira mumenye inzira y'umusaraba Kizito yanyuzemo byose ni ari ibi tujyana ku kuri ni byiza nabishima. Kuko sinamwe gusa n'ibitangazamakuru internationale n'indi miryango byose biri mu iperereza ni nako biri gusaba ko habaho irindi iperereza ryigenga mpuzamahanga rya Loni. Ibi byose nk'uko natangiye bivuga kare byose biba byahereye kuri izo initiative abantu bagenda bagira iyi miryango n'indi ku giti cyayigenda ikora. Gusa gusubira ikibazo kiwambajije rero ku bijyanye n'ibyavuzwe kuri baramube uruhare rwabo mu byabe kuri Kizito, njyewe ndumva n'abantu bakuru ntabwo ndi umuvugizi wabo cyangwa umuvugizi w'umuryango, ndi umuvugizi wa Fondation ya Kizito na Kizito ubwe cyavu cyo kuzigira ya Kizito ndavuga kuko ntabwo Kizito ari abantu bagiye banongere mbisubiremo ari abantu bagiye ba ekipiri bashaka gukoresha izina rye mu bintu bitandukanye n'iki bamukoresha mu byo atarimo bagira gute bamwitwaza ibyo ngomba kubivugaho. Ariko kubijyanye n'iyo haje mu buzima bwite bw'abandi bantu nago ntacyo natangaza publicoma gusa ni nago nubwo turi mu rukiko wenda ngo mbe ndobrije kugira icyo mbivugaho ariko message natanga nuko abantu nibatuze muhumure ibi muri gukora n'abandi bari kubikora n'iki byose ya perezida dukeneye nibibaho. Ndagira mbwire ko umuntu wese waba waragize uruhare rwose mu byabaye kuri Kizito we ntekereza ko bitazabibanga bizajya ahagaragara ko haza ubucukumbuzi nabwo turi gusaba kandi biri mu abo turi gusaba ngo babikode donc babyemerwe kubikora n'abantu bafite ubushobozi ntekereza ko tuzabigeraho. Ubwo rero ndumva ntacyo natangaza kuri barabara mu bakizito mu mbabarire murakoze.
Ubundi buhamya rero twahawe bwagarutse cyane kuri Bwana René Claude Mugenzi, uyu ngo akaba yari inshuti magara niko nabyita ya Kizito Mihigo, kubera ko mu byo twabashe kumenya bakomeje kujya bakorana na Kizito Mihigo ndetse yakiri muri gereza akaba yaramutabarije hirya no hino. Umuhamya wacu rero akatubwira ko René ari we wagerageje gufasha Kizito mu gutoroka. Ese ayo makuru mwaba mwarigeze muyamenya? Ese mwaba mwaramenye icyatumye icyo gikorwa kiburizwamo kugeza aho Kizito Mihigo afashwe? Ese mwaba muzi niba hari undi muntu wenda waruzi icyo gikorwa cya Kizito Mihigo cyo kugerageza gutoroka? Kuko mu bigaragara ashobora kuba hari ibitaragenze neza, hari abantu bashobora kuba baramuvuyemo. Umuntu akaba yanibaza rero kuko mu mashusho twabonye mu bitangazwa na Leta ya Kigali hari abandi bagabo ndetse ubu ngubu bari no muri gereza, abagabo babiri baba Leta ya Kigali ivuga ko aribo bashatse gutorokesha Kizito Mihigo. Abo bo mwaba wenda mwarigeze mumenya mu makuru mwabashije gukusanya isano baba bafitanye na Bwana René Claude Crodel Mugenzi, ndagira ngo Darfine wituze namwe mugire icyo mubitubwiraho, mugerageje kutubwira niba ntaho bibangamira iperereza, niba hari rihari, niba ntacyo byabangamira iperereza mwatubwira amakuru mwamufite kuri ibyo ngibyo.
Urakoze Karine Jabo. Nibyo koko René Claude Mugenzi ni umubikore bitewe n'ibyo yakoraga, koko yaje kujya kumenyana na Kizito baza kuba inshuti kubera ko yamukoreye ubuvugizi bufite agaciro igihe yari ari muri gereza. Yaramutabarije, ni ikintu Kizito yapresiye cyane, biza kuvamo n'ubucuti ubwo kugera naho rwose amwizeye nyine akamwemera ko yamufasha guhunga. Rero ibyo byose ni ibanga rwose biragwikoreye yafashije Kizito, gusa ntabwo nzi ko abantu benshi barenda babizi, ariko ni ibintu byabayeho. Gusa icyo kuvuga ngo bamuvuyemo bamufashaga cyangwa se abandi bantu baba muri bakizingiye nibyo ntatangaza kuko ntago mbizi, biracyari mu iperereza. Gusa icyo nzi cyo nakizi ubwo yasize avuze yuko yatanzwe yakambaniwe, ubwo asigaye ko iperereza ryadufashamo no gushyira ahagaragara abantu babikoze n'ibandi. Naho bijyanye nimba hari abandi bantu nabyo kuko bifite aho bihuriye, kuko hari abari mu rukiko bari kuburana, ariko hari noneho n'abandi twagiye tumenya nyuma twasanze nabo bafite aho bahuriye nabyo. Navugamo nk'umuntu uri muri Amerika, hari umuntu uri muri Amerika nabo bavuze yuko yavuganye na Kizito ubwo yahungaga mu ijoro ryo kuwa gatatu, ubwo umunsi yari araye Kibeho. Ubwo rero ibyo byose hari amakuru yagiye aza nyuma. Ibyo rero nibyo nagira ntacyo nabitangazaho kuko bizasohoka muri raporo y'iperereza. Ubwo ahubwo abo bantu bose iperereza rizabageraho kugira ngo badufashe kumenya aho fuite information yavuye. Ubwo ibyo byose ni ugutegereza nk'uko nakomeza kubivuga, uko twatangire rwose ni ugutegereza iperereza rikava. Nibyo nako namwe mu iperereza ryanyu nabyo birafasha, ariko iperereza ririya perereza ryigenga rya ONU rizakuraho urujijo. Icyo nasaba Abanyarwanda ni uko twakwihangana tugategereza ibyo bikaba, tugakomeza ubuzima busanzwe. Ariko mbonero no kubwira abantu rwose bakomeje gukoresha izina rya Kizito mu nyungu zabo, Kizito ntabwo ari umunyapolitiki, Kizito ni umuntu ahubwo ari hagati y'abanyapolitiki. Donc ni umuntu wagira ngo abantu bumvikane, kuko iyo abanyapolitiki bahanganye murabizi ibibazo byabaye mu Rwanda ingaruka zigera ku baturage, iyo amoko ahanganye ingaruka zigera kuri n'uri kuri twebwe abanyarwanda, hari amwe babikoze n'abatabikoze. Ubwo rero ibyo byose Kizito nakomeje kubitangaza rwose, Kizito na n'abantu bose n'abanyarwanda bose, ni byiza ko abanyarwanda bamenye ibyamubayeho, bamenye iyo nzira y'umusaraba yatambutse. Rwose ntekereza ko n'ibijya hagaragara pempoti imyaka bizatwara, bishobora gutwara n'imyaka igera kuri mirongo ingahe, kuko turabizi ibintu biragorana. abantu ahari ku wenda umuntu apanga gutya ariko ibintu bikagenda gutya ariko igihe cyose ikwiye kubizagenda kose ukuri kuzagaragara inzi neza ko abantu bazumirwa bini ikisura nyize mu bintu bikomeye nyize mu bintu bikomeye ariko mu gihe ibyo tutarabigeraho mu gihe bitarakorwa ngo tumenye icyo yazize reka dukomeze ubuzima ariko turebe ikizito twumve ibyo twigisha twumve ibyo fondasiyo yashyize kuko fondasiyo ya KMP ni ibitekerezo bya Kizito bigikomeje ni ubutumwa bwe bugikomeje bya bihangano bye ni donc fondation ya Kizito nkuko nakomeje kubivuga ni continuité y'ibikorwa byereka dukomeza ubwo tumukurikire atwigishe atwigishe zandaga gaciro z'amahoro kugira ngo imibanire y'abanyarwanda yongere ibe myiza nge nicyo nabivugaho naho ubundi tukatube ibya Kizito byo tube tubitegereje murakoze
hari amakuru rero twabonye yuko ari wowe ubwo ndavuga wowe Delphine waba waragerageje gusiba page zavugaga kuri FPR muri version ya kabiri y'igitabo cya Kizito ndetse ayo makuru akavuga ko ukorera FPR reka rero mbikubaze ku mugaragaro waba ukorera FPR cyangwa se warigeze uyikorera mu bihe byashize waba kuko waragerageje gusiba ayo mapage ndagira ngo ugire icyo bitubwiraho
urakoze Karine Jabo urakoze ku mu mwanya ngo nsobanure n'ifone kugira ibazo mbajije ni ibintu byambabaje nange ni ibintu numvise ni ibintu nano byavuzwe mu bantu batandukanye bigera mu bindi bitangazamakuru ariko kubera ko bamwe wenda twari tuziranye bazi neza bazi kukuntu donc byarabatangazaga nabo bakavuga umuntu wabanyina Kizito umuntu uzibaza Kizito yagize niwe ofite niwe ushaka kuduha guhamya neza ibibazo Kizito yagize yagiranye na FPR kuko byose Kizito yarabimbwiraga noneho niwe muntu uhindukiye akajya kwikorera amaze kwitaba Imana donc urumva abantu bari babizi bakava telefone nawe yabikora ariko bakaza bakambaza kuko nanjye nkisobanura tukareba tukanariza tukakanana neza n'ukuntu byagiye nababwiye ibibazo mfite n'ababibabwiye ugasanga koko nibirumvikana ko bari kubikora kugira ngo bampimukire kuko hari ibintu nagerageje natambamiye byashakaga gukora bashaka kurekipera fondasiyo bashaka kugira ibintu byangiza bashaka kugira ibintu donc ibyo byose nibyo byatumye habamo ikintu cyo kuza no guhimba ndagira mbagire ko ibintu ibibazo bya Kizito hari abantu bagenda bahimba ibintu kugira bakava ari ngaho ibyo baba bakoze ariko hari n'abantu bagenda noneho hari n'ababiprofitiramo noneho bakihisha mbere kwera icyo kintu cyo kubeshyerana noneho hari n'abo birenganye donc ibyo ni uko zabe abantu muri mu maprezida no kubigenzura neza usigiye ko n'undi hazaba hiperereza ryisanzuye donc ryigenga ya oni byaba expert muri byo kuryo kuri kose kuzajya hanze nuwa ndagira ngo nta muntu uzihisha n'uzihisha ijisho ry'umuntu ry'Imana rizajya rimwe expose ibi byo rwose ndagira mbabwire ko bizabaho no temporite imyaka bizatwara ariko bizabaho so ubwo rero no kubigendamo gake ababishoye kuko ntago nate nabatera amabuye kuba wenda byamvuzweho cyangwa abantu bari kugenda babihererekanya kuko twese twababajwe n'urupfu rwa Kizito iyo umuntu yumvise ngo umuntu yaba hakekwa gukora n'umuntu wagiranye ikibazo na Kizito ni ibintu umuntu ashobora ni inkuru yihuta cyane ku buryo ni ukwihangana abantu bakajya bashishoza bakajya babishishozaho nuko ubwo icyo nabivugaho narabyumvise ariko byatewe n'uko na nibyo n'iki kintu nanze ko ibintu bya Kizito bibese aza kutwara rekipera agira gutye ahindura umurongo we n'iki ibintu birebire byabayeho ari ikintu nibi nanibajije nankiri mu Rwanda umuntu aragiye ashinzwe organisation iri gufeta imyaka imaze imyaka 10 ibaye mwese mu bikorwa bya Kizito ni ibintu yakoze ni ibintu yakoreye muri fondation imaze imyaka 10 ihahagaze irakora yari ifite abakozi yari ifite projet yari ifite financement irakora ifite abanyamuryango yari fondation ni fondation ya Kizito ariko ifite abasole members izi fondation prive mwese muzi ukuntu zikora ntabwo ari fondation ihurwa y'abantu ofite abamambure ba fondation kuba turi abamambure ba fondation ntabwo ari twenyine fondation ya Kizito kuko tugendera ku bitekerezo byitwe turi abakozi turi abasupporting ibyo bitekerezo donc ibyo ni bigomba kuba clear mu bantu kuko nta umuntu rwose tutazumvikana n'umuntu uzaza uvuga ngo kitaragiye ngo noneho ngo ukore igikuru ufite ibitekerezo byiza ntararibonye ngo tutambuze ibitekerezo byawe koma ntabwo bishoboka nanjye sinshobora guhindura nubwo mfite uburenganzira kuko hari ikintu yakoze yari yaravuze ngo mu listati yagiye abyandika ahantu ko nta muntu wemerewe kumuhindurira umurongo ngo kire ko wazadereka yandereza ariko nanjye nubwo nzi ko ufite uburenganzira bwo guhindura nkuko yabivuze muri stati hari ibyo yambujije mu magambo arambwira ati ahubwo ugomba kurinda bino ibyo rero ni ukuvuga ngo nanjye sinshobora gutinyuka ibyo bintu ngo mbikore ni ukuvuga ngo icyo dukeneye abantu dukeneye niba abantu baza kudushyigikira bacengewe n'ubwo butumwa bwa Kizito ahubwo bashaka ko bukomeza uko muzi christianisme yateye imbere yagiye developa nta muntu wigeze uvangira ivanjiri nuko tugomba kurinda ubutumwa bwa Kizito nuko bigomba kuba uruhererekane mu bantu ibyo rero nibyo rero abantu bashaka kuza bagira batwereka impuhwe n'ibyo byarabaye ndashimira kandi abaje bafite impuhwe nyazo badushyigikira nyabyo bashyigikira Kizito bahamubereye abo ndabashimiye ariko abandi baje bashaka gutambutsa inyungu zabo ibitekerezo byabo ndabagaye nuko ubwo rero ni icyo kibazo cyabayemo ubwo maze kubyo byose kuzikumva ngo munitabye Imana muracyari n'umukiriyo kujya kumva umuntu arakwandikiye ngo mpereza ngo sitati za KMP uri ninde ari hanze y'igihugu nari mu buyobozi bwa fondasiyo nari mu ki nari muri ntanuka ari muri baba mambure ba KMP bari active uwo munsi KMP Rwanda kuko fondasiyo KMP ni KMP Rwanda izindi KMP ni amabranche amabranche ni ama association kugira uwe mambure de la fondasiyo ni ma fondiyo de fondasiyo tuvuze KMP Rwanda tukagira amabranche yacu rero duhuriramo yose ahurira mu kintu kimwe ari komite internationale ya KMP mu yandi magambo KMP international so ubwo rero umuntu akifata ngo kitaragiye abantu bagatangira kwekipira ibintu bye ngaho mbese kuko musi baje kugabana niko nabivuga n'ibyo rero nagiye mbona ntibinshimishe nkabona ko harimo n'agasuzuguro habi nabona nkabona ni ukurengera kandi bigakorwa n'abantu bafite ubwenge so ngenda mbigaya rero kandi nkabona si byiza hari nabo twiyambaza ngo badufashe aho ugasanga babigize imitungo yabo birahari nk'ibibazo ntabwo birakemuka biracyari gukururana ibyo rero ni igihe gito cyane bigakemuka kuko kizuga yakize yiteguriye yiteguriye bazamurindira ibintu hari za organizasiyo ziri interinasiyonali zizi KMP zayikurikiranye bakoranye na Kizito twakoranye akiri muri gereza bazi icyo KMP ari cyo bazi uburenganzira bwa Kizito kuri fondasiyo niwe nyiri fondasiyo abo bantu bose niwe hari n'abavoka yewe hari n'abavoka bo mu Rwanda bamufashaga mu kibazo cye cyo gufungwa hari n'abandi bavoka bakurikirana inyungu za KMP bakurikirana inyungu za KMP ni bwa butumwa bwa Kizito nyine inyungu za Kizito so ubwo rero ntabwo umuntu yapfa kuza kurekipera ibintu ngo nuko bari bazi ko kisitaga atategura ibyo bintu cyangwa se adafite sinimba ariko nanone niyo tategura ibintu ariko umuntu ufite abantu ufite fondasiyo ufite umuryango ntabwo numva ukuntu umuntu yaza ibintu byose akaza kubyu ni ibintu ubona bidasobanutse kamemo gusa narabyanze ikindi kibazo aho cyaturutse nuko umutegura anniversaire ya Kizito tumaze kugera hanze habaye ikibazo turi gutegura yubire y'imyaka 10 turi gutegura anniversaire ya Kizito shaka ne dutegura anniversaire ya Kizito akino muri gereza ntabwo twishaga yafite amambure 1812 twagendaga ku mugaragaro twajyaga muri gereza ku mugaragaro twarahuraga ku mugaragaro twaraganiraga ku mugaragaro twagendaga twemye ni ukuvuga ngo anitaba Imana twaragaraga ntabwo twihishe so ubwo rero ntabwo wakumva ukajya kumva ukumva umuntu aravuze ngo KMP ifite ubwoba ngo nitwe tugiye gutegura aniversaire tugiye gutegura yubire tugiye gutegura aniversaire y'umuhanzi w'umufondateri wabo guhera ku murongo byatangiye ndi gutegura proje tuzakora igikorwa twabonagiye twakora kifatika cyo kugira ngo muri uwo munsi wa aniversaire nibwo nateguraga kiriya gikombe kuko nari nzi ko ari idea Kizito yari iri ku mutima ariko agenda atabikoze ndabitegura uko yabitekereza ko bizagenda turakimwitirira mugende kwitegura mbibwira mugenzi wanjye noneho mugenzi wanjye abibwira undi muntu nawe tukatiye muri kufa bari bari kumfasha muri komite noneho ubwo ngiye kubona mbona mu minsi mike cyane mbona bazanye plan ya evenoma kakantu kaka bateguye barangije ngo mbona harimo abantu ntazi umuntu agize mu mambura ya fondasiyo niwe uzakora ibi niwe uzakora ibintu byose bashiramo ibintu kugeza naho speech ya fondation izavuga n'umuntu wahanze ko ufite no kuba umuma no kuba umuyobozi wa fondation cyangwa ujya muri committee ya fondation bisakura umuntu wa fondation ikindi noneho no kuba wa no, niyo kampiye twagiye gutanga akazi twaheraga kwa mambu ya fondation niwe bagafite amahirwe ya mbere kika tumubuze muri fondation cyangwa badafite umwanya tukajya guha abandi bantu bataraba mambu ya kazi nuko ariko ibyo byose bari babyirengagije ikindi no cyongera mu mategeko ya fondation ntago byemewe yuko umuntu utari umuvugizi niwe wari mu mambu ya fondation niwe wari muri komite utari umuvugizi wa fondation yivugiye urirukanwa turakwandikira tukabisinyira tukakwirukana so ubwo rero ikimara gitekereje ndabona n'abantu bagiye no kutuvugira ngo none ngo bakavuga yuko ngo tufite ubwoba ngo niko tumuna gira ubwoba kugira ubwoba bw'ikintu ngo ndi no hanze ndi libre nabayeho mu Rwanda nihisha so ubwo ndagatirira ntabwo bintu ndako tundi ntabwo byemewe ndabyanga tavuga ntabwo nari kwemera ko umuntu ni president ndikore ibintu biri gukorwa abantu bashobora gukora n'ibintu bashaka kutuma ahubwo bazahano kuko bashaka kwatuvugira ibintu ejo ndibyagira ingaruka ugasanga ahubwo turabareze tugiye kuba wenda kubahanisha kandi barabikoze tubarerera nanjye ubona nanjye nari kuba ndi mu makosa kuko nari nzi ko umuntu uvugiye ubikoze niyo yavuga ikintu cyiza akabikora nta burenganzira yahawe okay dushaka mu burenganzira ngo tuvugire nk'umwavoka yatuvugira cyangwa iki ariko noneho umuntu arifashe ngavugiye fondation atatumwe urabiranyiza kwirukanwa ubwo rero iryo tegeko rirahari ndabireba ndabati abantu bashaka batazi ibintu bintu kuko bumva bazaga bose batarasumye n'ibyo bintu nayo mategeko tugenderaho n'iki bose bariko bamwe bafite ubwo arashaka kudufasha byanya byo ariko bagoga muri uwo mutego w'abandi bantu ubwo ndabyanga byanze rero birebire bagenda bati ikindi kintu nanze n'iki nanone nuko nanze yuko abanyapolitiki cyangwa izindi message zatukanaga koreza ubutumwa wifuriza cyita ni Veriseri na KMP uri gutukana ngo nuko yishwe ntabwo gutukana bikemura ibibazo ntabwo kandi mpe dushinzwe gutanga platform ntibiranagahitse gutanga platform itukana ibyo rero twarabwo ubutumwa twarabusibaga hanyuma ubundi butumwa twanze n'ubw'abanyapolitiki ntabwo twasanze atari bwiza bw'abanyapolitiki kuko ni nayo strategy tugenderaho twe ntaho tubagamira uwo umunyapolitiki platform nubwo yatangaga ubutumwa bwiza bwifuriza anniversary Kizito ariko hari abo twagiye tubona ni abantu b'abanyapolitiki bakomeye kandi hari abanyapolitiki nabo bo mu Rwanda ba FPR nta wundi muntu waje kudushyigikira ugasanga rero bishobora kuko harimo ikitara kinapfa hakiri ibiho hakiri ibintu byo gushaka kudusha isura mbi no kugira ngo ahubwo aba babone urwa babone kurwitwazo nabyo ndabyanga ndavareka tumvikana tudeside yuko niyo timu twatiri gutegura na Venomaco abo bantu tuba tubaretse abo banyapolitiki bafite ubutumwa bwiza ariko tubohereza mesaje tubatumaho abari babatuzaniye ko badutubasaba imbabazi kubera impamvu runaka kandi ndabishi ndabashimira cyane benshi barabyumvise so ubwo rero hari noneho n'ikindi cyaje gutangaza umwe mu banyapolitiki yawe yarazi warazi neza Kizito wabanye na Kizito inshuti ye we icyo kintu yari amaze kugisobanukirwa ko ari umuntu kwari twamutumyeho noneho undi nawe akagenda akamubwira ngo akomeza akajya kugeza aho tugera ku munota wa nyuma habura umunsi umwe ngo ibintu bibe akiri kumusaba ubutumwa kandi azi ko yahawe na mesaje twiyegisikiza ibyo nabyo turabimenya harimo ikintu cy'ubugambane kubugambana abanyarwanda rwose tugira ikintu cyo gukundana no kutareba inyungu zacu tumenye ibyo turimo tureke kwishushanya nibyo rero nagiye nshaka ko bitabaho mbikumira abantu bayo nyine bagenda bivugira ibyabo nyine kugira babona noneho nta kindi kintu cyatuma banteza abantu sofu kumbekera ko nkorana na FPL bajya mu itangazamakuru bajya muri za opposition bajya mu bamwe ba mambure baza opposition nyine n'iki bajya n'iki abantu bose bakajya bamwe barazaga bamwe mu ba journaliste bazaga bakambwira ko twumvise ibi tuhatuzi tukuzi n'ukuntu babanye na ni gute bakora FPL kandi uziko uri kuyobora fondasiyo ya Kizito kandi uziko hari ibintu byinshi ari we muhamya w'ibibazo Kizito yahuye nabyo uyu munsi ukaba ari wowe uri gukorana n'abantu bagiranye ibibazo ndabwira ati rega byose ariko bakangurira wababwiye noneho nkababwira nkabasobanurira nyine ko ari kubera icyo kibazo bone impirwe bakora inkuru kuko bo twetuziranye bakaba byumva bakabireka nuko ubwo rero ko byakomeje kuba byinshi kugeza naho ejo muri tugiye kwibuka mu kizito nabwo nabandi nabo numva nabyumvanya abandi nuko nyine nkakomeza nisobanura nisobanura yuko yenda banze ari mbonye ari byo mahirwe mbonye kugira ngo icyo kibazo kibe kiriya kiveho nabo byanyuze mu matwi bamenye ukuri naho kijyanye no gusiba igitabo ntacyo nigeze nsiga kuko ntako nigeze nyibona nabwo igitabo cya kisugiza kinsigira yewe nta n'umwambure wa fondasiyo mu Rwanda ndabwo tuvuze fondasiyo kandi peta tuvuze fondasiyo kampeni fondasiyo kampeni nyarwanda izindi fo izindi abandi za blanche mu ndibihugu niza ni ASD na niza association zishamikiye kuri fondasiyo yacu ya na mashami yacu ariko ndavuga bo mu Rwanda ntago twize tumenye icyo gitabo yabikoze nyine ku nyungu zacu no kutuproteja ikindi navivugaho ubwo rero nta nyuma yo kutakiduha nabo ngabo yagihaye nta muntu ugeze ikintu nkanjye ntago denegeza kimwe cyagiye ari kugitegura ntigeze yamenyeshe ko gihari ariko ntigeze a yumva ko agomba kumuha draft ngo yisome ntekereza ko ari n'amahirwe nabigiriye muri maze kubona narayisomye hakiri kare bakavuga ko nagisibye kwisobanura bya biri kungora kugeza uyu munsi ntago ndagira mbabwire ko sinabona niyo draft ye inyandiko kisto yiyandikiye ubwo rero nabyo biratangaje kuba ntarayibona ubwo icyo ntabivugaho rero ni ukuvuga ngo hari preuve zerekana igihe naboneye igitabo kubera ko igitabo nakibonye umunsi cyo kimaze kugera hanze nanjye ndi gusaba link ngo nyigure rero narambwiye ati ntabwo umuyobozi wa fondasiyo yagura igitabo ampereza akima kuri email hari date ibyo bintu bishobora ni bigaragara yiza ngombwa nabyo nibikomeje no gukuruka umuntu yabyerekana hari noneho n'abandi bantu nibo bahamya bishuti za kizito n'ishuti zanjye nibo bampaga za screenshot ngo nsome mbabwire n'imbizo nkuru nzizi kuko abantu benshi bari bakiguze akigisohora abantu benshi bari bari kugihugu abantu benshi bari bafite amatsiko bari bakiguze none bamwe bakambaza kugira ngo filime ngasanga ibyo ndabizi numva nanjye ngize amatsiko numva ko ibintu byose yagiye abyandika numva nanjye ngize amatsiko cyane ndafata waje wow reka nanjye nshaka ariko nyigure nuko mugire rero nyisabye narambwira ngo ntabwo nakigura akima PDF akima kuri email so ubwo rero icyo nabivugaho rero byaje kumvikana ngo byaje kubaho ko cyasibwe ngo byabaye n'umunsi wa mbere rwose kikigera hanze ngo donc lene yashyize hanze igitabo bwa mbere abantu benshi bari bagitegereje ari benshi ahubwo yari nakerewe n'amasaha yari yatanze noneho umva akinyuma yo kugishyira hanze abantu benshi barakigura ngo hari n'uwaguze ibitabo icumi uwo mwanya noneho aza kureyariza yuko igitabo yasohoye harimo amakosa n'imyandikire agikuraho agikuyeho ashyiraho verisiyo ya kabiri niyo ngiyo bavuga ko ninanasibye none iyo verisiyo ya kabiri noneho iza yavuyemo amapaje ubwo ngira ngo nandi kubimenya iza yavuyeho amapaje muri abantu bari bakiguza ako kanya baramuhamagara bambwira ati rene ibi ni ibiki ukoze kubera iki ushyizeho igitabo amapaje yavuyemo byagenze gute aravuga ati nari ngiye guhindura amakosa y'imyandikire ariko ubwo nirere ibayeho kuko ngo hari ibitabo byinshi byari byagiye bikorwa ari kweditinga nuko ubwo ntibwaje kuvuga baramaze n'indi cyavuyemo amapaje ndi wakeditinze aravuga ngo ni kaye mupengo kubera ubwoba n'iki byose ibyo nanjye byangezeho nabyo noneho ariko uwampamagaye bwa mbere abimbwira ibyo bintu ntabwo yigeze avuga ko ari KMP yavuze ko ntabwo wumva we yahishe iryo banga ry'uko babitugeretseho kuko yambajije ambaza nimba ibyo bidasanga ntanabizi niwe wabimbwiye ariko nimvise ko ntabizi ushuka uri kwangiye yanga kwirirwa mbwira n'ibyakurikiyeho gusa icyo nzi cy'abo bantu bamusabye ko yashyiraho igitabo kirimo ibyo Kristo yanditse nuko ubwo rero rene kuri koteri niwe yaje kumbwira ko habaye ikibazo mu gusohora igitabo ngo yayisohoye inshuro nyinshi kubera amakosa y'imyandikire ngo byamuteye akazi kenshi byari byamuteye stress umva nge niyo verisiyo yaremye nari mfite mu mutwe wanjye ariko sinabyinjiramo cyane ko nabonaga iki gitabo ntabwo bigeze bambwira ibyo usibye ko bigeze gusa kukizana yakizanye avuga ko kisohoka muri kampani y'igisohora ariko nyuma birangira n'undi agisohoye nka rene so ubwo numvaga ibyo bintu bitandeba cyane mu gihe ofite y'umuntu nagerageje kumwubaha iyo umuntu wasigiwe ikintu kanadesida kubikora gutyo na inofopa na iyo nza kwenda kujya kumupushinga cyane mugira ati kora ukore gutyo kore gutyo nari kwa ndi kubangamira kumubangamira numvaga nari kwa ntubashyikizito kuko numvaga kicaye bikoze kuko yari bikoze amwizeye ntabwo rero nagombaga kujya kwinjira muri ibyo bintu cyane n'impamvu nari nigiye no ku ruhande nuko ubwo rero icyaje gukurikiraho rero uwo mugabo cyo koza nyuma y'imisi kinimbwa yabimbye ko byabayeho ntiyambwira ko ari ka MP ariko rero yavuze ko ari ka MP noneho nyuma abandi bantu baramamagara barabimbaza bavuga ko ndende yavuze ko ari ka MP ngo dufite ubwoba ko FPL yatugirira nabi kubera ko gisohotse ari cya Kizito kandi twe dushinzwe nyiri fondation tubushinzwe fondation ya Kizito ngo nyine donc ngo bavuga ko ngo twagize ubwoba ko babitubaza nuko ubwo rero nakomeza kubyumva gucya kumva birambabaje kwa ko kamemo baratubeshye vraiment babeshye fondation icyo ni kimwe ariko rero cyaje gutangaza noneho nyuma yaho biza kuba birakabya none bavuga ngo ninge wasibye icyo gitabo niho bihura rero nakwa kundi kuko niho babihuzaga noneho batanga preve yuko noneho era FP ko nashatse kwikavaringa ayo mapaje yayo kiswe ayishyira hanze ni na yakuyemo nuko naho bihurira kwa ariko mu byukuri ntabwo nigeze sinzi impamvu wenda nina nazagira umwanya nge rwose nimuzafate n'umwanya nawe kuko turi kuvuga muri ibi bintu bya Kizito turi benshi kuko twabaye hasi ya Kizito twanamufashe niho nzamo niyo nazamo niki abantu bose bari ntekeza ko ibintu biza kugira umuntu amenye ikintu ibibazo bya Kizito n'ukuntu byagiye bikurikirana n'ayo makosa agiye yabaho nyuma ibyo byose biza abantu bose bayifite bari proche ya Kizito bagomba kugerwaho bagakira ibyo basobanura bizanabaho kuna ankete izabikora izabikomoza nk'ibyo gitabo kuko kugira ngo nk'icyo kibazo cyo gusiba ibitabo no cyakumenya kuri byavuyemo n'ibitavuyemo bizakimurwa na no kubona draft yacyo hari abantu batatu harimo Rene na nabandi bantu babiri umudamu wa muri Amerika ndashatse kuvuga izina n'undi mugabo nawe nashatse kuvuga izina wa mu France abo bantu nibo bantu bubwabo baranyibwiriye sofe niwe murabizi cyose yabizi kare wagisigiwe ariko nabo ngo bari bambwiye ngo kiseri yababwiye ko yakiboherereje ngo yabwira ko akiboherereje n'abandi bantu hari n'abandi bagifite ko uretse akambwira ko akimwoherereje none abantu bagize ibazo abo bagize ibazo bimwe ndavuga ngo yari kwimuka hindura computer aracumura ko kumva naho bihuriye no kuba babuza password idakora yinjiye muri system biranga nundi nawe avuga ati ngiye masanga yabaye block ntago abasha kwinjiramo so ubwo rero ibyo byose rero iyo bigenze gutyo nimba ni ibintu biri doko ni ibintu byoroshye cyo kuzanira ashaka kudufasha akaduha original ya nyayo umusaza izo makazi kavaho atanabikora kuko ni njye ndi mu bantu ba mbere bashaka kumenya icyabaye kuri Kizito justice ya Kizito izabaho kuko kuri kwamenyekanye namwe nibyo mbona murimo kandi sinamwe gusaye n'abandi ni ukuvuga ngo natanabikora kugirwa urujijo ruveho tuza muri akete tuza muri iyo kereza ariko tuzabitanga kuko ni email ni ibintu bajyamo abo bantu ba bari kudufasha gukora iryo perereza tushaka ryigenga ryawo ni aba expert bawo batanga uburenganzira kugira ibyo bintu bikorwe abafite ubwo bubasha ni nabo bashoboye batanga uburenganzira email tukajya muri izo companies za guguzi bafite aho babitse ibyo bintu ni ibintu bizwi doko bizajya hagaragara hari iki do habone iki kintu natangaza kuri icyo kintu hari ikintu twabonye imeri ya Kizito yinjiye ari imeri ya Kizito yinjiwemo muri ku itariki 16/17/17 kuri 12 Google yari blocked 16 bigaragara ko abantu umwe yinjiyemo na 17 umwe akoresheje BlackBerry undi akoresheje Nose akoresheje computer ntabwo tuzi ko abantu bari wenda bari bari kubaza Kizito wenda abakozi bari bo bari bari kubikora ntabwo tuzi ko wenda ikintu afite ahangari kamasobanure ibyo bintu byose rero ni ukuvuga ngo ibyo byose biri muri akete ni ukuvuga ngo ninde winjiye muri izo noze nyuma muri ayo madate Kizito agapfa nuko ibyo bintu ntabwo umuntu wabikoze siko yihishe nimba njyewe mbasha ibyo bintu kubibona hano niho aba expert bazabona byinshi so ni ukuvuga ngo rero abantu nibatuze kuko hari ikintu abantu wende marabizi ikintu umuntu wifite email de protection y'indi email ubona ibyakorewe kuri iyo email n'uwabikoze doko ibyo bintu byose rero aho icyo gitabo cyanyuze bizamenyekana n'abandi nzi neza bazi b'icyo gitabo n'iki nabo wende ubwo bazadufasha naho ubundi ibyaba byarasibwe yaba ari ku niyo byaba ari ku proteja bamwe na bamwe cyangwa iki ivyo byo cyangwa kugira atagiriye ugenda byaranditswe mu buryo bushaka guhungabanya abantu ibyo byose simbi nge ku bwanje nakumvise ko nta kintu kimwe cyahinduwe cyangwa cyasibwe icyo nifuza kuko aho byanditse yarazi byarimo mu buhamya bwe ntabwo kwagumye gukuraho akadomo cyangwa ngo twongereho akadomo mu hatagashyize ubwo rero nge ntago bimpangayikisha ntago bintera kuko harimo abashobora kubeshyerwa hari nabo nabashobora kuba covered kubera ibyo bintu byo gusiba no ku ibyo rero ni ukuvuga ngo twiturize bizakemuka narambiranye ariko kuri icyo kibazo murakoze nagomba kubisobanura mu mbabarize murakoze
ikindi kibazo rero ni uko abatangabuhamya batubwiye ko mu bantu watumweho na Kizito akimara gufatirwa Nyaruguru harimo uwagombaga kuguha ubutumwa bukumenyesha ko bashatse kumwicira mu ishyamba ibyo yaba yarabikubwiye abashakaga kumwica bari bande kuko leta ya Kigali yavuze ko yafashwe n'abaturage ese ibyo byo hari icyo yabikubwiyeho ikindi twamenye nuko hari za ambasade hamwe n'imiryango mpuzamahanga yari yaregereye abasaba ko bamufasha gusohoka mu gihugu ese yaba yarigeze akubwira niba byarabananiye kumufasha akaba ariyo mpamvu yahisemo guhunga
urakoze cyane kuri icyo kibazo nta bintu byinshi ntangaza cyane kuko rimwe na rimwe ari informasiyo zindi ziba ziri gufasha mu iperereza ziba ibyo biri gukorwa mu ibanga biba bitari bimwe kujya muri publike kubera ko ari igihe ibintu bizitangazwa nubwo namwe muri mu iperereza ryanyu ariko igihe itangaza ibintu bigatuma noneho byica n'ibindi nuko ubwo rero ariko sinabura kubivugaho kugira ngo ndabizi nanjye nkeneye icyo nkeneye no kugira ngo abantu bave mu rujijo bareke gukomeza hari urujijo rwinshi cyane ku byabaye kuri Kizito iyo umuntu amenya amakuru ya nyayo ni nabwo bimufasha no kumva neza ati nibura gusobanukirwa uko byagenze icyo nabivugaho rero message narazaroherejwe Kizito yarazohereje narazakiriye imwe nyakira kandi nyakira bitinze yaje imbere rero niyo yambwiraga ko wagiye i Kigali njyayo turabonana process iyindi rero yaje yitabye Imana abantu yakoresheje ni abapolisi n'abapolisi kuko yabonaga iki Somalia yarakuye mu bibazo yahuraga nabyo yatabarwa ufite iyo nari mu bibazo nka kuri iyo n'Imana iragufasha kuko abantu Imana ikorera mu bantu donc ikohereza abamarayika bakagutabara kuko yagomba ko yanapfira mu ishyamba urupfu rwe rugatangazwa mu bundi buryo icyo kintu nicyo byakuyeho nicyo bya donc ntabwo navuga ko ari cyo kuba yohereje message abonye ko yaragiye gupfa byo byapfubye iyo ni Imana yamukijije nabyo n'ibindi birebire ariko nanone icyo byabujije nuko yari gupfa wenda bigatangazwa ukundi none navuga ati noneho ubwo bari bagiye kunyisha maybe nta nubwo bari bwemere yuko bamfite kuko batarabyemera none barabamugira gati turagufite ariko ntabwo turatangaza ko tugufite noneho ubwo abona ko ibintu n'ubundi bashobora kuza kongera gutanga undi mugambi wo kumwica nanone bakitwa ukundi noneho bavuga ati noneho nawe reka akoresha ubwenge areba mu bandi bantu ubwo bari bari aho ngaho kuri pulize yari arimo n'iki abahanyuraga abahanyura abantu benshi bamuvugisha baza guhurura ugasanga bamwe baranamukunda n'abafana n'iki so mwibuka ko muri 2014 nabwo yari agiye gupfira mu ishyamba ryo ku rwibutso abandi bagiye kumwica ni abantu bari bafite bitabiraga kunuzeye ku ndirimbo ze ibyo yari azi kwirwanaho byamuhaye isomo ko hari abantu baba wenda bakora ibintu atari uko bamwanze nuko ubwo rero yarirwanyeho message arazohereza umwe arabimbwira undi rero iyo yanashitinze yarimo niho guhamya n'ubuhamya kugira bizwi ibyamubayeho impamvu yahunze n'iki byose abamufashije abamufashaga guhunga na nuko byapfuye ni birebire gusa icyo yabikoreye ni ukugira ngo aramutse anageze n'i Kigali simpagere nzamenye uko byagenze ikindi nanone yagiraga ati nimara message ni nangeraho yasabaga ko nanatinyuka nkahagera nkamugeraho kugira noneho twivuganire gusa ibyo ntabwo nayo message ntiyangezeho ariko Imana yakoresheje ubundi buryo wambwiye ko ajya i Kigali ngira akanyabugabo ko kujya kumusura nuko ngezeyo ubwo twavuze byinshi nshiramo muri make byamiriyemo ni byo nabonye muri message yaje kuza nyuma. Donc nuko byagenze iki message yarimo koko nkuko yabajije ko yagomba gutura mu ishyamba ibyo byo rwose ikintu cyabayeho kisuga yarabikonfirmye tuganira na message zibikonfirimo. So ubwo rero iki abagiye kuri bagiye kumuca bo ntago detail nyinshi mbitangaho nabyo bari izi binene n'abasirikare na ubwo yafashwe n'iki n'ukuntu mwanumbaje n'abamufashe n'ibara abaturage n'abaturage ko kisuga afite ukundi kuntu yabibonye aya nabisobanuye uburyo abo baturage donc naho bahurira nabo basirikare ni ibintu yiboneye n'amaso ye ni buhamya bwe yitangiye. So ubwo rero n'abasirikare bari bafite plan barango bararangaye nyine ubwo irapfa noneho n'abakuru babo baraza ibyo bavugira ngo barabizi. So ubwo rero nicyo cyatumye nuko byagenze naho kuhunga byo ntago kuba yarahunze nuko abatabaje bitabananiye ntago byabananiye ahubwo bo bari kwiga kuko byagenda bona abantu nka bari niyo ikibazo donc bari kukigaho umva ni ikibazo bagomba kugendanamo neza bareba n'uburyo byakorwamo n'ubahayemo ibintu by'amazambasadi hanze n'imbasadi abahashemo diplomasi z'ibihugu naho byagize naho nuko byagenze none hakagutamo ko noneho wa muri no guhunga afite noneho ni donc nicyo kibazo cya donc cyuko atemere no gusohoka igihugu no gusohoka igihugu donc ni ibintu byari harari mu bijyanye n'ubutabera hakazamo noneho nibijyanye ko hari n'ikibazo no mugihe ari gushaka kurya ibintu babikora bititure ko bahungishije umuntu uri kwikenwa n'ubutabera n'ubwo bari bavuze ngo amuhaye imbabazi ariko bamubwiye ngo ntarenga imbibi donc ibyo nibyo byatumye bari gushakisha uburyo babikoramo. Nuko ubwo ngewe abo twashe kuganira bambwiye ko byari gushoboka bari ukiye gushakisha gusana Kristo ntiyababwiye ko donc ntabwo mbere yo gunga ntabwo yababwiye ati ndabona nta mwatinze ndagiye uburyo umuntu ahunga hari ibyo batabasha kwita avuga kubera ko yari azi neza imikorere y'ukuntu biri kugenda wenda ukuntu kumufasha byivuriwaga ariko noneho abona haba ikibazo gituma agenda atavuze. Ubwo rero nuko kugenda atavuze atabwiye abo bantu yari yarabwiye ibyo bibazo ntabwo namenya ni inama petetefe inama yigiriye aho ntabwo nabihamya noneho cyangwa se inama yagiriwe n'abandi ibyo ni byo bikiri kurebwaho. Gusa hari none ikibazo cyajemo nuko n'umuntu uri inyuma nibyo bikurikiranwa turebe yahamagaye Kizito amubwira ibintu byinshi cyane na plani zari ziri gupangwa. So ubwo rero umuntu arazwi sibanga donc umuntu ni ukureba nimba inshuti na Kizito ahubwo cyangwa se yari yabikoreye gufasha Kizito cyangwa se yabikoreye kugira ahubwo amurohe noneho babone ko bamufata donc nibyo biri kurebwaho ariko ibyo bintu byabayeho uwo muntu nawe icyo namuvugaho nawe natanga detaye nyinshi cyane ariko ni umupolisi uri mu kazi muri gereza ya Mageragere uri kuneka ni imfungwa ariko ari mu kazi ibyo byo Kizito ubwo yarabinyibwiriye donc gusa icyongeyeho ntabwo yigeze abitanga muri statement yavuze ati nta yaravuze ngo sinigeze ribwira avoka sinigeze ribwira muri statement kugira ngo uwo muntu aticwa ibye bitaramenyekana kuko bavugaga ati nshobora kumuvuga bakamwica ariko umva ubu ngubu ntabwo nzi amakuru ye nimba nta kibazo afite ntabwo nzi imana kibazo afite kuko gusa niyo baba nawe yagira ingaruka byaramenyekanye byarangije kumenyekana detaye zabyo nabyo tuzagenda zimenyekana nyuma ibyo yabwiye Kizito byatumye ahunga nuko ubwo nicyo nabivugaho muri make nicyo nabivugaho ndatekereza ngerageje gusubiza ibibazo byawe. Urakoze cyane
Delphine wituze reka tubashimire ku mwanya mwahaye radio itahuka.
Urakoze Karine Jabo ndabashimiye cyane mwakoze kunumira kuri radio yanyu mugira amahoro.